Asikhotsame sethinhloko tethu. Inhloko tethu tikhotseme netinhlitiyo tethu. Angathi ukuthi bangakhi labangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni. Utovele nje uphakamise isandla sakho uthi Nkosi ngikhumbule, oh Nkosi. Kunencumbi yeticelo lapha emaduku abekwe etikweli desk. Babe lo sezulwini lothandzekako sibuthene futhi kusihla ngaphansi kwalolu phahla lapho uhlangene khona nathi ikhathi letinengakulu futhi waveta luthando lwakho kithi njengoba setama ngetindlela tethu letithobekile ukuthi sivete luthando lwethu nekubonga kuwe ngaloko losendele kona futhi kusihla siyeta futhi Nkosi njengebantu labadzingako ngoba sihlala njalo sikudzinga Futhi uma nje siseselapha emhlabeni siyathi ukuthi lokho kuyoba kukhala ngoba sisemphini futhi si lembi iyaviva futhi wethembisa futhi washo ukuthi sitha stawuba njengelibhubezi lelibhodlako kanjani sivulelwe emkhatsini webantu futhi siyasibona nzawothonge njengelibhubezi lelibhodlako sigwinya lesingamgwinya ngoba siyathi ukuthi isikhathi saso sifishane kodwa sina nababe lobanakekelako labancane bakhe futhi sibalekela kuwe neticelo tethu kusihlwa Nkosi sikhulekela ukuthi usiphe dona nalamaduku labekwe lapha babe asho ukuthi kunebantu labagulako nzawana thite even futhi lobita adzinga wena futhi bakholelwa kuwe futhi basebenzise lukholo lwabo lapha kuthumela lamaduku uNkulunkulu yenda kuthi wonke wonke wabo aphiliswe siyawabona emandla akho lamakhulu Nkosi emizuzwaneni nje lembalwa lendlulile lapha ya kulela kamelo ubuyisela inkumbulo lephelele kumfana lobeka lahlekile Siyabona emandla akho lamakhulu tikhathi ngetikhathi ahambisa kugula futhi embula imfihlo yenhlitiyo futhi akhombisa abantu futhi abahlela ngeluhlelo lwakhona Siyakubonga Nkosi Nkulunkulu ngoba lokho kungetulu kwanoma ngumuphi umuntu lokho kungetulu kwanoma yini noma ngumuphi wethu longayathi ukuthi ungakhona kanjani kwembula yona impela imbangela nekuthi yini leyendile nekuthi injani lowo nguwe babe futhi siyathi ukuthi livi liphenya inhlitiyo futhi njengalelihlola imicabango nemizindlo yenhlitiyo ngakho siyakubonga ngalokho futhi manje Nkosi sikholwa ukuthi bantu manje netinhloko tabo tikhotseme bacabanga ngaletinto lethi futhi ngumoya longcwele lokhuluma kubo futhi yenda ukuthi nguleso naleso seticelo tabo siphenduleke sinzisa labasinzisekako Nkosi kusihlwa labalahlekile kwangathi bangangena basinziswe siyabonga kubona leto letinkulu lenkulu indvunduma yetimpahla letimandi lapho sathi kuthi lithula selivuliwe nesono semuntu lomdzala sesingcwatshiwe salabanengi babo futhi ngiyakubonga ngako babe futhi kwangathi bangahamba ekuphileni lokusha lonke tinsuku tabo ngeligama la Jesu Kristu siyakucela amen Inkosi nibusise iniphe sicelo lebeninaso enhlitiyweni yenu kuthi siphendvulwe manje ngikhola ukuthi Billy uthite umnakethu uhwila bekane luswane loluncane bekunjalo na ngabe ngento eliphutha lapho kuthi lubusiswe noma lokunye noma kubusiswa Ngulungile uma ningathanda kuba letha lapha etulu manje singajabula uma emalunga atota ngembili abeke tandla etikwa labafola abancane kube inkonzo yokubusisa futhi stoyetama nje kuba bafishane futhi sifuna labafola abancane lofuna kuta enkosini Jesu lofuna kuletha emagugu abo lamancane uNkulunkulu labaphe wona Sitama njalo kuwendela indlela ngoba asathi kuthi likusasa liphetheni. Make wami bekavamise kungitshela ungayekeleli likusasa lokungentiwa namuhla. Kunjalo ngoba awathi kuthi likusasa liphetheni kodwa siyathi kuthi ngubani lophethe likusasa. Leyo ingcenye lemgcoka siyathi kuthi ngubani lophethe likusasa. Nakethu wila inkosi inkulunkulu ikubusise uthi lona ngudzadze wila. Ngijabula impela ukukubona futhi inhlanhla yami lenkulu bekucala ngiyakholwa ngekwathi kwami ukukubona futhi lolu luswane lwakho ngubani ligama lalo Kalena Rebecca. Yebo ke intombi tanyana le enhle kangaka bo. Yinhle impela. Kalena Rebecca Wila lobuncane. Umnakethu Wila ungulomunye wamadikoni ethu lapha ebandleni. Uthi uNkulunkulu ukubusisile kuhlangana kwabo kulolo umncane. Ngikhola ukuthi unawo cishe ngiyathi lamanye emantombatane lamabili. Awunawo na. Mathathu lamanye emantombatane. Athi ntombi letinhle sibili njengoba ngichonza futhi ngako ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu utomenta Rebecca abe njengawo onke nje. Niyabona na. Futhi ke lokho kutawuba kweneliseka kini nonke kungeke kube ngiko na kunjalo ngoba babantwana labanemoya lomuhle sibili angathi noma utongivumela ngimphathe noma cha kodwa uma angavumi sidobeka tandla ethi kwakhe ungathanda ukuthi angalapha kimi Rebecca uyafuna ngikuphathe na lo kuhle kakhulu intombatanyana lenhle kangaka bo manje sikhothamise tinhloko tethu Babe lo sezulwini lo nemusa njengoba sima lapha embikwaleli dikhoni kusihlwa futhi impela lesihle sikhundla la sibambile ngekuba lidikhoni ufanele atholakale angilongasoleki indvodza lenemfati munye lephatha kahle umndeni wayo ngoba uma angakwazi kuphatha umndeni wakhe angayiphatha kanjani indlu yaNkulunkulu na Uthi siyakubonga ukuthi lo mnakethu uhlangabetane nato letidzingeko uthi sithola ngekhathi kuye umoya waNkulunkulu futhi uletha manje indvodzakati yakhe leluswane loluncane lapha ukuthi ibusiswe ulubeke etandleni tabo ukuthi balukhulise uNkulunkulu futhi sibonga kangakanani na ukuthi singathi sifiso sabo ukuthi Itofana nabo bonke bodzatse wabo. Kwende babe uthi lokhu kutoba njalo. Uthi kwangathi lo mntwana angaphila futhi abe inkonzo lenkulu kuwe babe. Uthi manje egameni la Jesu Kristu sinikela lo luswane kuwe uthi lube impilo yekukhonda. Yende iphile iqine. Kwangathi lungaphila impilo lenze kuze kubuye Jesu uma lokho kungenteka. Bese ke babe sikhola ukuthi lutokhuliswa ngemiyalo kaKristu uthi sinikela impilo yalo kuwe ukuthi lube impilo yekukhonda amen uNkulunkulu akubusise Rebecca uNkulunkulu akubusise mina kathi uwila nathathe uwila inkosi ibe nani ninjani na
manje nayi lenye intombatanyana lesho ngalokukhulu kumamatheka ebusweni bayo uthi ngubani ligama layo na Rhonda Renee Coats ngabe kunjalo na ngabe uhlobene na Jesse kanye nabo Jesse Coats na ngivele ngacabanga ngathi labanye baka Coats lapha edolobheni bengibathi kahle kakhulu futhi beba bangani bami sikhathi lesithe Rhonda Renee angathi noma bongeta ngalapha kimi Rhonda ngito kubuyisela kumake wakho uma nje sesikunikele enkosini Jesu Manje akamuhle yini pho manje asikhothamise tinhloko tethu babe lo sezulwini njengoba lilunga lakho nami simenza wonye kusihlwa ekuvumelaneni nange kuvana evangelini loma ke uletha lo Rhonda Renee lomncane kuwe ukuthi abusiswe ukubeke etandleni takhe ukuthi lunakekelwe uthi into yokucala langayenda ukuthi alibuyisele kuwe Njengoba Jobe wasendvulo asho inkosi ipha letindloledi uthi siyakhuleka uNkulunkulu uthi utolugcina luphephile kuze kube lihora lapho sewuthatha khona uthi uNkulunkulu yenda ukuthi luphile impilo yemkristu impela uthi lube sibonelo kulabanye njengoba lukhula busisa likhala kubo uthi kwangathi linganikelwa kuwe libe inkonzo legcwele Ngetinhlitiyo leticinisile futhi manje uNkulunkulu sikupha Rhonda Renee Coats lomncane egameni la Jesu Kristu ukuthi lube impilo yokukhonda amen Yinhle sibili uNkulunkulu akubusise thatha Ninjani Robert Paul Shane Shamel yebo ke uma ke futhi usathithe kuba mncane noko Angicabanga ukuthi ungasusa kuphikisana ngako. Ungangihleki kanjalo. Buka lapha uma kukhona lofuna ukuhleka. Robert Paul ligama lelihle kangaka. Asikhothamise inhloko tethu. Nkulunkulu, njengoba le ntombatane leseyincane ita lapha nje kithi, beyingaba ngumntwana. Futhi inikela umfanyana wayo
Oh nkulunkulu njengempilo yokukhonda wena sithelo nemphumela wekuhlangana kwabo ngiyakhuleka nkulunkulu njengoba lilunga lakho nami sibeka tandla ethi kwalomfolo omncane kuthi impilo yakhe itonikelwa kuwe siphe ngkosi uma likhona likusasa kwangathi angathwala lomlayeto batali bathe labawulalela nkulunkulu Siphe ngona futhi ngikhulekela ukuthi utobusisa emakhaya abo futhi kwangathi lo mphana angakhuliswa ngemiyalo kaNkulunkulu futhi utoba ngumfundzi lothandzekako wakho Simnikela kuwe egameni laJesu Kristu Amen Yebo ke ungumfana lomuhle nje loyedwa nguloko kuphela yebo mnumzana Beungeke ukucela lokunye lokuhle kwendlula lona Beungakulucela na akukho lutho emhlabeni lokungaba kuhle kwendlula lona kunjalo unalo umfo lomncane ukumamatheka kodwa nje lo kuhle na ngaleso sikhathi sodwa umkami la ahawukela khona emsebentini wami kuphatha leto tinswane uyathanda ukuthi phatha nami ngiyathanda futhi kodwa ngihlala ngesaba ukuthi ngidode phula kinje niyathi iyabukeka kakhulu futhi Tibukeka tithambile kodwa niyathi ticinile impela kunaloko lebe singaba ngiko manje nginitshelile ukuthi bengitophuma yebo ke nginemizuzu lengemashumi lamathathu nesihlanu kuphela ngidodzingeka ngisheshe anginokusheshisa na ake sibone angikaconzi kwehlulela ngalokungesiko noma yini ngisho noma yini leliphutha kodwa ngitoyetama kamatima impela ngoba niyathi emva kokuba sesithole indlela lenyukako ngemigwaqo asisenamandla nje njengoba sivame kuba njalo niyathi emamayela ngaletinye tikhathi aba madlakadlaka futhi tinkonzo letimbili noma letintsathu ngelilanga ngani futhi lokwenda ingcenye lemgcoka ngileyo mibono kushumayela akungilimadi wo ngingema lapha lusuku lonke futhi kungangikhathadi kodwa kodwa leyo mibono nje futhi uma abantu bakuletho tingcociswano nguloko lokufanele babe nako niyabona na nguloko labakutele lapha kuyindlo lengeke nje icathululeke ngekubekwa tandla ufanele wathi imphandze kucala kwako kuthi kubangelwa yini kuthi kwendiwe yini bese ke kuba ukuthi kwendiwe njani kuze kuphunywe kuko bathele lokho lapha manje umhlangano uyacala elusukini lolulandzela busuku bako sasa noma cha ngiyaxolisa ungalesithathwe busuku eShreveport eLouisiana futhi uma noma ngubani wenu anebangani ngalapho ngani bacheleni bethe ngalapha yilife tabanekele ngiyacabanga kulapho uqala khona ngaphandle uma uwelela eholeni lenkulu uma bangathola leyo lekukuthi libanika indzawo yekuhlala letsite kuba inkulu kodwa banavulande lo sesitezi nesiyilo lesikhulukati bese ke kuba siyilo lesiphansi ngaphansi kwalelo ngako angathi kahle hle ukuthi bangahlalisa bangakhe kodwa yi uma liba libi kakhulu mhlawumbe singathola lehola lenkulu lengesheya nje kwalo leto angathi ukuthi lihlalisa bangakhe nakhona ngeke ngaba nato tinkonzo lapho kodwa angisakhumbuli lena yi ingcunguthela yeminyaka Eminyakeni lemithathu leyendlulile bengisendasi lapho futhi saqala imvuselelo egameni lenkosi futhi ayikaze iphele kusukela lapho isolo nje ichubeka njalo nje lonke lilanga bantu bayangena basinziswa babhaphatiswa futhi baqhubeka nenkosi kanjalo bafundise nako konke bangena ngqo futhi nje si kuphela nje uma isachubeka kanjalo futhi ngifanele ngihlale lapha ngifuna kuyivakashela sonke isikhathi futhi nje ngifake emavi ami lambalwa bese ngiyachubeka manje leyo itocala ngalesithathu bese iphela ngelisondo li blackface lemadoda labo soma business labangemaKristu li mine angisa ngiyalikhohlwa ligama lalelo hotel ngikholwa ukuthi libitwa bona batongitshela uma nifika lapho li blackface labo soma business ngibe nesikhathi lesimnandi lapho kini nine bo soma business lapha ngesikhathi ngigcina kuba lapho inkosi yasinzisa lomunye rabbi wasedolobheni uthi oh angkwathi konke lokwendekile bekusikhathi lesikhulu enkosini lapho ngishumayela ngengadi yesivumelwano ngako si nguloko emajuda lati ngako ingadi ngaphandle kokuchitheka kwengadi
akukho kutshethelelwa niyabona manje asingene ngqo evini uthi ndokwenda konke lokusemandleni ami kugcina live lami kini uthi manje uma inkosi ithanda manje ngelisonto emva kwakhisimusi uma nisemaholidini eni uthi nigibele mzulazulu akusheleli nayo yonke into ngani nikhona lapha nisonzele ngani thanini gci ningene futhi sihlose kuba nenkonzo lapha ngelisonto ekuseni lisonto emva kwakhisimusi itobe titi ngakhi ngaleso sikhathi na tingemashumi lamabili nemfica lusuku lwamashumi lamabili nemfica futhi lelo lisonto emva kwakhisimusi lusuku lwamashumi lamabili nemfica manje uma kwenteka noma yini letside thine lokutside singaphumeleli futhi singeke sikhone kuba lapha asathi ngesikhathi lesitako niyati kodwa uma kwenteka noma yini ngani nine lenihlala ngaphandle kwelidolobha leningenako njengebantu labavela endas emefis bengifuna kuva umnakethu Angren ahlabela umkhulu Simakathe futhi ngabe ukhona lapha kusihla na futhi ngako futhi ngihlala njalo nginetindlo letiningi kakhulu angikhoni kudenda tonke angikhoni kudenda tonke uNkulunkulu anibusise nine bantu manje asiphenye emibhalweni manje nje kufunda umbhalo lo lomncane lapho uma emave ami ehluleka lona ungeke futhi ke uNkulunkulu utonibusisa ngekuhlala ngesizathu nje sekulalela evini lakhe kukholwa ukuthi angekuva kuva livi laNkulunkulu ngabe kunjalo na manje njengoba bengicabanga ngesikhathi ngisaphenya kuJohane longcwele sahluko sesithupha kucala ngelivesi lemashumi lasithupha futhi sifunde nelemashumi lasikhombisa nakunye nalo Johane longcwele 660 manje bengicabanga njengoba bengibuka ngaphandle ngelifastelo esikhashane lesincane lesendlulile futhi ngibuka kushona kwelilanga futhi ngibona ukuthi inemithetho kanjani yonke imvelo futhi uma sekufika isikhathi sasebusika umthetho ngalokutendekelako kwemvelo kushonisa buthumbu besihlahla buyongena etimpanzeni tesihlahla buyangcwaba njengoba Jobe athi oh kwangathi ungangifihla ethuneni ungisithe kuze kube lulaka lwakho futhi manje lokho kukuthi uma ungangifihla niyabona wayibona imvelo sihlahla kuphila kuyaphansi kungene etimpanzeni mnakethu way futhi lapho kuhlale kuze kwendlule indvukuthelo bese ke ungibita angihlelele sikhathi niyabona na imvelo inemthetho kunemthetho wemvelo ayikho inhlobo indlela yekugega kungumthetho wemvelo bese ke kuba nemthetho wamoya ukhona futhi ayikho indlela yekugega lokho bengikhuluma nebashadikazi kulenzambama ngekuthi ayikho into longayishabalalisa nya didalwa letibantu tingeke tishabalalise bangabhidlita kodwa hayi kushabalalisa futhi lomunye wathi yebo-ke kuthiwani ke ngikuthatha futhi ushise isicephu seliphepha ngabe lokho kuyashabalalisa na cha mnumzane kuphela kubhidlita tithako temvelo tehlukane kushisa kwemlilo libiyela khona emuva kube magesi loko lelalingiko ekucaleni ungeke ushabalalise futhi uma live lime esikhathi lesithe ngalokwenele lawo magesi lafanako lawo netithako temvelo lebethi kulelo phepha bekungabuye kubuye ngco futhi kube sicephu seliphepha futhi kunjalo impela ungeke ushabalalise ncamashi uNkulunkulu ngaleso sikhathi uma kunekuvuka kuyo yonke into kubuye futhi futhi kungekho ukushabalala kukhona kuvuka kulabalungile ya futhi sifanele sibuye sibuye ngoloko kuphela kukubo ayikho nhlobo indlela yokukwenda akunanzaba noma ushizwe waphela uma wemukile wamida noma ngabe kwente kaphi bangeke bashabalale kumbulani nje kuthi yonke ingxenye yakho beyilapha ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma kuthi umhlaba ube khona wabeka umthimba wakho khona lapha ngaleso sikhathi futhi akukho lokungawuthatha kuwususe ngaphandle kwaNkulunkulu konke kubuyele etandleni takhe futhi niyabona na futhi nguye yedwa yedwa lo umdali kwaba nguye lowenta sethembiso ngako sicinisekile kuthi kukhona kuphila lokuphakathi futhi sinesiciniseko enhlitiyweni yethu manje kuthi manje sinekuphila lokuphakathi kuphila lokuphakathi lokungeke kufe kithi manje kulungile Johane longcwele wesithupha asiqale manje ngesahluko sesithupha sajohane longcwele futhi siqale ngelivesi lemashumi lasithupha Ngako ke labanengi bebafundzi bakhe nabeva beva loku bathi lena inkulumo lelukhuni ngubani lo ngayiva na khona ke Jesu wathi ngekwakhe kuthi bafundzi bakhe bakhonona ngaloko futhi wathi kubo ngabe loku kuyanikhuba nini na yini uma nibona indvodzana yemuntu yenyukela lapho beyikhona khona kuqala ngabe loku ngumoya lophilisako futhi inyama ayisithi lutho labavile ngiwakhuluma kini angumoya loyo nguye futhi akuphila wathini yena na ngiliciniso kuphila wona angumoya akuphila kodwa bakhona labanye emkhathini wenu labangakholwa ngoba Jesu bekathi kwasekuqaleni ukuthi bobani laba bebangakholwa nekuthi ngubani lotomthengisa wase uthi kungenxa yaloko ngishito kini kuthi akekho longeta kimi ngaphandle kokuthi akuphiwe ngubabe futhi kusukela kuleso sikhathi labanengi bebafundzi bakhe babuyela emuva kuthi bangabe basahamba naye inkulumo lelikhuni niyabona akakhonanga kukuthatha ngakho ke Jesu wathi kulaba lishumi nakubili ngabe nani nithanda kuhamba na khona ke Simon Petro wamphendvula wathi Nkosi siyawuya kubani na ngoba wena unemavi ekuphila lokuphakathe futhi siyakukholwa lokho futhi sinesiciniseko ukuthi wena uMkhristu indvodzana kaNkulunkulu ophilako ye Jesu wamphendvula wathi mine anginikhethanga yini nine labalishumi nakubili na kepha lomunye kini ungudevele bekakhuluma ngaJudas Iscariot indvodzana yaSimon ngoba nguye lebekade omthengisa angulomunye walabalishumi nakubili manje uma ngingabitha lokhu ngesifundo sakusihlwa futhi ngitame ngamandla ami onke futhi ngikwende lokho kubalwe kube yihafu yelihora ngifuna ukukhuluma ngekuthi inhlobo letinsathu temakholwa kuthi ngisende kanengile statement kuthi ngicabangile yeboke ngikholwa ukuthi nje ngidoke ngishumayele ngako kanye kulensambama ngicabange lokho lokucala makholwa bazenzisi nalaba ngakholo manje loko impela sifundo kodwa njengokuqiniseka impela njengoba sihleti lapha kusihla lelo cembu lihlala njalo libuthene endzawonye noma kuphi lapho bantu babuthana khona sithola leli cembu kuthi besihlala njalo sibathola kuthi mhlambe siyohlala njalo siba nabo kuze kube kubuya kwenkosi kuthi ngifuna thine kusihlwa kuthi sitibone thine esithombene njengoba ngisakhuluma ngalamacembu lamathathu kuthi sibone kuthi sikuliphi licembu manje khumbulani ngikhuluma lapha mhlawumbe ku leli bandla leligcwele nswi futhi kusihlwa zawutonke nemabonza nemapassage kodwa futhi ngikhuluma nemhlaba jikelele niyabona na kuthi tonke tingcenye letehlukene temhlaba lamatheyiphu endlula ajikeleda tinkonzo temathepu manje ngifuna ukukhuluma ngetinhlobo letinsathu letehlukene temakholwa manje khumbulani emakholwa sifundo sami emakholwa lomunye wawo likholwa leliciniso nalolandzelako ngumzenzisi nalolandzelako ngolongakholwa niyabona na manje licembu lokuqala lesitothandza ukukhuluma ngalo likholwa ngoba ngicabanga ukuthi lifanele libe lekuqala ngoba ngilo lelikholwa ngekweliciniso manje likholwa njengoba kwakholwa abafundi lapha sitosebenzisa kufundwa kwalombhalo njengesibonelo manje bekuqala makholwa emakholwa sibili futhi kukholwa kuta ngekuva kuva livi laNkulunkulu livi laNkulunkulu lelinguKristu niyabona makholwa manje nisicaphelile le statement lelikholwa lelisendile na manje likholwa alidzingi ukuthi libe ngumuntu lohlakaniphile ngendlela yelive yokuhlakanipha alidzingi ukuthi libe ngumuntu lofundzile ngendlela labantu laba lebetama ngayo ukuthi ufanele ube njalo kodwa awudzingi wena
Lo muntu lowenda le statement libhayibheli icobo lwalo lathi beyangiko kokubili angathi lutho futhi angakafunzi. Petro beyangesuye impela lothathwa njengomuntu lokhaliphile. Ku-Isaya wemashumi lamathathu nesihlanu uthi kutoba khona nemgwaqo lomkhulu nendlela futhi itobithwa ngokuthi indlela yebungcwele longcolile akayuhamba kuyo. Bengikhuluma nalelinye lemadikoni kulenzambama njengoba besikhuluma ngemabhuloho lamancane avundla naleli lelisha. Ngithithe kunenkunwebeka lokwewela emantini lamanengi umgwaco wemanti namuhla. Futhi ngithithe kodwa kukhona lokukothwa kunwebeka lokukhulu lokufinyelela kusuka emhlabeni kuya enkhathimlweni. Kubitwa ngekuthi umgwaco lomkhulu wenkosi. Longcolile akayuhamba kuyo kunjalo. Ngumgwaco lowakhiwa nguKristu inkosi yethu. Kunwebeka lokwentiwe kusuka kulomhlaba kuye kulelinye live futhi longcolile akendluli kuwo. Petro lo muntu longakafunzi weme eDudane nasalibonile lelivi leliqinisekisiwe lelusuku lelo uNkulunkulu lebekalethembisile ngalolo suku ukuthi bekuyoba khona munye lovukako lobekatawuba ngumprofeti emkhathini wabo. Futhi Simoni bekalukhuni kukukholwa ngoba bekutoba nalokunengi kulingiswa kwalo. Kodwa nasabone lona sibili livi lelisombululiwe laloyo mnyaka futhi wamuva amkhomba impela weneliseka impela ukuthi bekangubani. Futhi kwaba nguye lo wathi, Nkosi, besingaya kubani na ngesikhathi abudwa? Ngesikhathi ticuku tehlukana emkhathini wemakholwa nalabangakholwa nebazenzisi bebakhona bonke bobathathu beme khona lapho kuloyo mkhambathi lowodwa webantu. Emakholwa bazenzisi nalabangakholwa batholakala khona kulesahluko lesi khona lapha. Futhi ngenxa yokuthi Jesu beyakhulume emavi ngendlela lebekende ngayo kwehlukanisa libandla lakhe. Kodwa kufanele kwendiwe. Bekangumuntu lomkhulu kuphela nje nakasaphilisa labagulako. Kodwa uma sekuthi aphansi emfundisweni nesiprofetho nguloko lokwehlukanisa likhoba kukolo. Niyabona na? Likhoba kuphela, ligoqotela kolo, alisuye kolo. Lingeke lasetshenziswa, akukho lutho kulo, akukho kuphila kulo. Lilikhasi, futhi lingeke lihlale kanye nakolo, lingeke lilidle lifa kanye nakolo. Futhi ngako line luhlavu nje, ngilo lesikhuluma ngalo, inhlitiyo yeluhlavu lwakolo. Manje caphelani. Petro weneliseka ukuthi lo kwakungumesiya. Manje akwenti mehluko ukuthi bonke labanye babo bathini. Akwentanga mehluko ukuthi bapriesti bathiteni. Akuba angananzaba kuSimon Petro ukuthi libandla lathini. Weneliseka emcondweni cobo lwakhe. Jesu wamtshela kulenye indzawo lapho abutha khona, umuntu uthi ngingubani na? Nalabanye bathi ungumprofeti, nalabanye bathi ungulomunye wabaprofeti labadzala labavukile, futhi ungumosi noma Eliya noma lomunye. Wathi ngibute nini, nicabangani na? Wase uthi Petro, wena uKristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Wathi ubusisiwe wena indvodzana yaJonas. Simoni indvodzana yaJonas, ngoba inyama nengati akukakwembuleli lokho. Awuzange ukufunde encwadzini noma esivumeni kholo noma kukhathekizim. Wena babe wami lo sezulwini ukwembulele lokho. Naloke likholwa sibili sambulo sakamoya selivi. Niyabona na? Futhi etulu wena uSimoni futhi ethi kwaleli dwala lesambulo sakho sekuthi ngingubani ngitawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule. Niyabona na? Akumangalisi Simoni wathi besingaya kubani na? Jesu waguquka wase uthi nani niyafisa kuhamba na? Base bathi Nkosi thine sibobani besingaya kubani na? Ngoba nguwe wedwa lonemavi ekuphila, nguwe wedwa kuphela. Ngoba bekete emavi ekuphila kuphela, beka livi lekuphila. Niyabona? Beka livi lekuphila. Futhi Simoni wakuconzisisa lokhu. Futhi ngesikhathi akubona
Ngiloko lokwagcina kubambelela kwakhe ngoba bekwembuliwe kuye kutsi bekangulelo livi leliphilako. Manje lelo likholwa sibili ngesikhathi umoya longcwele hayi kuvunyiswa ngolomunye umuntu hayi ngalenye into. Kodwa uma umoya longcwele sekukwembulele livi cobolwalo futhi ulibona livi lentiwa licace licinisekiswa. Khona-ke umoya wankulunkulu uyafika bese ungena kulowo mnyaka ngelivi laloyo mnyaka futhi ulende libonakaliswe. Bekangahlala kanjani umuntu angakholwa nguLuther kube bekakwati loko na? Luther bekangumguculi. Umoya muntu waphumela lapho kuthi kube nenguquko. Wesley indlela lefanako bebafanele bayikholwe. Niyabona lokwakungumlayeto kuwo umnyaka welibandla kwaba nguloko impela lokwakwendeka. Ngiloko lokwakuthi okwenteka wawufanele ukukholwe. Futhi naku lapho sikhona endasi emnyakeni waseLaodicea. Futhi siyafundziswa emnyakeni waseLaodicea ukuthi Kristu wakhishelwa ngaphandle kwelibandla lakhe. Futhi bekanconcotha ngisho nasemnyango etama kubuya angene. Ngakho uma sibona lokho kwenteka siyathi ukuthi siphila kumuphi umnyaka. Futhi ngaleso sikhathi sesisekuvalweni kwemlando wemhlaba. Incwadi manje seyiyaphela. Lilayini lekugcina litobhalwa kuyo ngalelinye lilanga futhi liyovalwa ngqi. Bonake sikhathi singeke sisaba khona. Futhi kunesikeshi lesikhulu lesihlelwako. Futhi tingelosi time ethulu etibhakabhakeni tiyabukela. Niyathi ukuthi yini isikeshi? Badlali sebeme ngemumo. Ungababona badlala. Ungambona lo mubi adlala. Ungambona lo mdlali lo mubi. Kuthi ufike kanjani esigcawini nebucili bakhe kuthi adukise. Kodwa futhi ungalibona libandla lelihlwithiwe litilungiselela. Kusigcawu lesikhulu. Ungabubona bukhona bankulunkulu bucinisekisa futhi benda sikeshi lesashiwo singakendeki lapha kuleli Bhayibheli. Kuthi sitidlalele ebaleni. Sikhathi lesinje kuphila kuso. Sikhathi lesihle kwendlula tonke. Umuntu weminyaka yonke bekasilangatelele lesikhathi lesi. Baprofeti basendvulo bakulangatelela kubona lelihola kodwa abazange babe nayo lenhlanhla. Manje kwakunelikholwa ngoba ukubonile wakukholwa. Siqiniseke ngalokugcwele kuthi wena ungukristu Mesiya livi laNkulunkulu lalolu suku futhi siyakukholwa lokho. Niyabona lelo kwakulikholwa sibili. Ake sithathe lamanye emakholwa lambadlwana masinyane nje ngaphambi kokuthi siye emdlalini lolandzelako. Ake sithathe umprofeti Noah. Ngesikhathi yena mhlawumbe angumlimi, mhlawumbe bekanguye ngaleto tinsuku umlimi. Kodwa ngesikhathi bahleki labahalatisako bosonkholo bangalolo suku, libandla laselifinyelele ekudedeni lokuphansi, naNkulunkulu wakhuluma kuNowa kuthi wamtshela Nowa kuthi bekatho kwakha umkhumbi. Nowa akazange akuphikisane lokho naNkulunkulu. Wakukholwa kuthi kwakulivi laNkulunkulu kuthi wahamba wayosebenta masinyane impela enta tinto time ngemumo. Lelo likholwa sibili. Ungaphikisani ngako uma weneliseke impela ngulokho-ke. Njenga noma ngubani nje noma ngikuphi kukholwa noma ngayiphi indlela kukholwa kuthi angekuva. Uma ungema lapha akunandzaba ukuthi dokotela uthi yini lengalungi kuwe. Loku kuthi lo muntu ukunikete umphumela wekucilongwa kwetigulane futhi mhlawumbe nje uyathi ukuthi ukhuluma ngani. Ngekuvunyelwa ngemathulusi akhe ekusebenta nelwati kuthi athi kodwa uthi akusekho lokusasele kodwa kufa. Kodwa wena uyakhuleka. Futhi umengaleya esikhathini lesithako ungabona indvodza lekahle noma wesifazane eme lapho. Yebo, nguloko. Futhi nguloko nje. Utohamba uconze ngqo kuloko uqiniseke impela njenganoma yini ngoba uyakukholwa. uNkulunkulu ukukhulumile, uyathi ukuthi kunjalo. Njengalo wesifazane lomncane akwehlela akhipha umdlavuza niyabona. Kwakungekho kungabatha emcondweni wakhe loko bekutokwendeka. Lo mdlavuza waseufile futhi wakhululeka futhi wesuka wahamba niyabona na. Ngiloko-ke kukholwe njengaloyo babe lowaletha umfanyana wakhe esikhashane lesendlulile ekhathi lapho. Uthi ulapha kulesakhiwo ndzawana tsite manje. Lo mfanyana waba nekuwa, uthi walahlekelwa kukhumbula kwakhe, akazange asakhona kukhumbula noma yini. Emizuzwini lembalwa nje, emva kwemkhuleko ngambuta ligama lakhe, kwangitshela nekuthi bekamdzala kangakanani, futhi bekasabiyele esimeni lesejwayelekile njenganoma ngumuphi umfana. Niyabona na? Bayakholwa ukuthi uma uNkulunkulu asho noma yini, kufanele kube ngaleyo ndlela. Na Noa wamkholwa uNkulunkulu, futhi Noa bekathathwa ngekuthi ulikholwa. Daniela ngesikhathi libandla lisekuthunjweni endasi eBabylon, Daniela wamkholwa uNkulunkulu. Futhi akunandzaba ukuthi bakusho kaneni kangakanani ukuthi sitokwenda sitatimende, abana ukhuleka kunoma ngumuphi lomunye uNkulunkulu, kepha kulesithombe lesi ngaphandle lapho sale ndvotha lengcwele noma kungaba yini. Daniel akazange ushaye mkhuba lokho, bekamvile uNkulunkulu ngoba bekangumprofeti nelivi lefika kuye. Futhi ngesikhathi lithembeli linikelwa, kwathiwa uma noma ngubani asenkingeni noma kuliphi live, futhi abuke ngalapha ngasendzaweni lengcwele bese uyakhuleka khona ke vani usezulwini. Futhi Daniel wamkholwa uNkulunkulu, bekalikholwa sibili, futhi ngisho nemabhubesi akakhonanga kumuhla. Futhi loko kunjalo, niyabona, bekalikholwa, bekanalokutsite lokuphathekako kona sibili, bekalikholwa. Davide lelinye likholwa, umfana longesilutho. Daniela akazange athathe indzawo kanye nelibandla lesimanje, kanjalo na Noa akazange athathe indzawo kanye nelibandla lesimanje, akazange lisanhlobo. Bebangemakholwa kulowo uNkulunkulu lebekathite kuliciniso. Akunandzaba ukuthi libandla lesimanje lathini, bakholwa lowo uNkulunkulu bekathite kuliciniso, lawo makholwa sibili. Ngalokufanako nje nalokwentiwa nguPetro nebapostoli bakholwa ukuthi bekanelivi lekuphila, uthi bekalivi lekuphila. Ngikholwa into lefanako namuhla, futhi yonke lenye into lemelene nalo iphambene ayisiyo kufa. Leli lodwa livi lekuphila, naNkulunkulu ulivi. Manje Davide umfolo obovana, indzawo yakucala mhlawumbe wathelelwa bomnakabo ngoba bekangumfolo omncane, bekangasimkhulu ngalokwenele futhi angaphatha kwekuhloma. Bekakhona kuya empini futhi bekasemncane kakhulu futhi azacile, kepha noko waphumela lapho njengelikholwa. Futhi lapho asehlethi ngemuva elugwadule agathe idazini yetimvu lembalwa uyise lebekamnike tona futhi atigathe ngesidubulelo eveni lapho kukhona emabhubesi nemabhele netimpisi nalokunjalo. Davide ucala kubuka ethi kwemadlelo laluhlata lanemthundi, futhi bekati kuthi kwakuchaza kuthini emvini kwehlela kulowo mthundi futhi ilale phansi ngekushisa kwelanga. Bekati kuthi lalichaza kuthini limnanzi lithamo lemanti labanzako, lapho athi njengendluzela yomele emanti emfula, kanjalo nemphefumulo wami womela wena o uNkulunkulu. Nabona na? Bekakhalile akhulekile. Futhi ngalelinye lilanga lokuphuthumako kwavela libhubesi labamba lenye yetimvu takhe, lase liyesuka liyabaleka. Wacabanga lo uNkulunkulu lo wangenta ngaba ngetulu kwelibhubesi. Niyabona na? Futhi wathatha sidubulelo, futhi washaya libhubesi walilahla phansi ngelidwadlanyana lelisesidubulelweni. Manje uma noma ngubani lo wake walibona libhubezi lelinye lalawo mabhubezi ase-Afrika lamakhulu, emabhubezi laneboya ensanyeni labanawo le ePalestine nase-Asia, bangathi kuthi lelinye laletho tinkunzimalanga belinjani. Lapho libhodlela lelikhulu lewayini lelingamakhulu lamathathu, kungaba matima kuthi liyishaye liyiwise phansi, futhi walishaya waliwisa phansi ngelidwala. Futhi ngesikhathi libhubezi limvukela limlandzela, walidumela ngesilevu walibulala. Ngulesa sizathu athi kuthi bekakhuluma ngani, bekanelwati. Bekamvivinyile uNkulunkulu ngelivi lakhe, futhi bekangamesabi Goliyati ngoba bekangakasoki, bekangesilo likholwa nhlobo. Futhi ngesikhathi Goliyati aphuma kuthi wamethuka egameni labonkulunkulu bakhe, futhi Goliyati amkhulu ngalokuphinza phinziwe kunaloko bekangiko
umfolo omkhulukade anemino lengema inji lalishumi nakune. Manje le mino beyingaba mithe kangaka. Niyabona? Imino lengema inji lalishumi nakune lichawe. Kuthi mhlawumbe lijazi lensimbi bekaligcokile mhlawumbe lisinza emaphawondi langemakhulu lamathathu noma ngetulu niyabona? Lebeka ligcokile makalapha nalesikhulu mhlawumbe insimbi leyi inchi nehafu bugcinsi sichwaga lesikhulukati kanjalo sihamba nene nyalithi emeluki uma kushiwo ilapha emafidini langamashumi lamabili bekaphethe sikhali lesingamafidi langamashumi lamabili ngesandla sakhe manje angenda kanjani noma ngubani indvodza lenjalo beyingavele ime nje bese icukula idazini yendvodza futhi iwaphonse kanjalo lapho benyuka kumelana lokunjepho futhi nango lapho emelapho atigabatisa achosha ngesikhathi kubonakala kwangathi emathuba liphansi nebona wathi akungachitheki ngati wathi akute indvodza letsite ilwe nami bese kuthi ke uma nginqoba konake nonke nivele ningikhonde bese kuthi ke uma ninqoba konake sitoni khonda niyabona uma devela cabanga ukuthi unemathuba ethi kwakho niyabona ulapho ke la athanda khona ukuchosha kodwa wahlangana nendvodza lengakalungi wahlangana nendvodza lencane kulawo onke eveni lencane emahlombe lagobile umfolo ubukeka abovana wathi nikonze kungitshela ukuthi nine imphi yankulunkulu lophilako ito uma lapho ivumele loyo mfilisti longakasoki atselele imphi yankulunkulu lophilako na ngani kwabethusa ngani na bekalikholwa lalabanye bebabazenzisi niyabona bekalikholwa sibili wathi uma nesaba ngitohamba mina ngiyolwa naye niyabona na insayele nje pho yemfolo omncane kanjalo Futhi ngakho bekalikholwa futhi wenda kona impela lebekakwathi ukuthi uNkulunkulu bekathokwenda ngesikhathi lo mfilisti longakasoki amethuka egameni labonkulunkulu bakhe wathi ngiyinja yini sichwe lesincanyana semfanyana siphuma kanjalo na ngani wathi ngidokuchaneka nesihloko sesikhali sami futhi ngidokuphanyeka etulu lapha ya esihlahleni ngivumele tinyoni tibuthe inyama yakho Oh he, oh bengumfolo omubi kabi. Davide wathi wena utakimi ngenkemba nesikhali ngekwe kuhloma. Utakimi ngeligama lemfilisti. Kodwa mina ngitakuwe ngaphandle kwenkemba noma sikhali kwekuhloma. Kodwa mina ngitakuwe ngeligama lenkosi uNkulunkulu waIsrayeli. Nako lapho khona lelo likholwa. Leyo incaba yakhe lenkulu. Lelo lihawe lakhe. Leso sivikelo sakhe. Amen. Leso kufanele kube sivikelo selibandla. Noma nguliphi likholwa leso sivikelo salo. Akunandzaba ukuthi kwentekani, ukuthi live lithini noma yini lokunye. Sivikelo sakho yinkosi uNkulunkulu waIsrayeli nguloko. Ligama lenkosi Jesu Kristu lingumboshongo lenemandla lolungile ubalekela ekhathi kuwo alonzeke. Leso sivikelo sethu uJesu Kristu. Qaphelani, uthi uma kufezeka, siyathi ukuthi kwendekeni. Davide, ayikho lenye indzawo lashaya kuyo, kepha leyo ndzawana yinye ngesikhathi awaphansi. Simbonyo sakhe ethi kwebuso bakhe. Indzawo yinye lashaya kuyo, beyikhona lapha esimongweni sakhe. Uthi ngaphambi kokuthi afinyelele kunoma nguliphi libanga kuya esichwageni. uNkulunkulu waconzisa imaki yekubulala. Futhi wasibulala sichwaga, niyabona na. uNkulunkulu wakwenta. Manje siyachaphela bekalikholwa. Manje lelinye likholwa kwakungu-Abraham. Futhi bekawe umkhaledi welidolobha lase-Uri. Futhi wabidwa ukuthi ende indlo lebeyi. Futhi akholwe indlo ngalokuphelele. Ngekwenyama lebeyingeke seyendeke. Kodwa akangabatanga ngesethembiso saNkulunkulu ngekungakholwa kusho baseRoma besine kodwa wacina anika uNkulunkulu ludumo ngesikhathi Abraham sekaneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubudzala nemkakhe aneminyaka lengemashumi lasithupha nesihlanu ubudzala uthi bebangulabe bahleti ndzawonye kusukela basebafana labancane kwakunguthathe wabo ngeyise umfana lomncane nentombatane lencane Uthi lokho kwakukuthi bahlala ndzawonye bangenabantwana nhlobo. Uthi uNkulunkulu watshela u-Abrahama ukuthi ngehlukanise nalabangakholwa. uNkulunkulu njalo ubita kwehlukana. Ngehlukanise nalabangakholwa, uhambe nami. Uthi ngikwente uyise wedive letinenge, sengivele ngikwentile. Uthi u-Abrahama wakukholwa, lelo likholwa. Uthi okwenta kanjani inkosi na? Akazange awubute lo mbuto. uNkulunkulu wathi uyokwenta, futhi lokho kwakwenele. Nakwendlula inyanga yokucala, uthi Sara bekasolo, besendlulile ekuyeni esikhathini kwabesifazane. Ngabe kukhona lokwehlukile na? Akukho nto. Kodwa u-Abrahama bekasolo akukholwa. Iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu kamuva, kwakusolo kungekho emehluko. Kodwa u-Abrahama bekasolo akukholwa. Lelo likholwa, lo akusuye umzenzisi. Lelo likholwa. Iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu kamuva, u-Abrahama bekacine kwendlula lebekangiko kwasekucaleni. Wamkholwa uNkulunkulu, futhi kwabalelwa kuye kuthi kukulunga. Ngoba yena lelo likholwa sibili. Manje emva kwesikhashana, ngito nivumela ukuthi niseshe nibone ukuthi nikuliphi licembu. Manje wendani ke u-Abrahama na? Akazange andengandenge esethembisweni saNkulunkulu. Indlo letingeke setendeke. Bengakhona kanjani indoda lenemashumi lasikhombisa nesihlanu eminyaka budzala, nemkakhe lonemashumi lasithupha nesihlanu eminyaka budzala, bende kube bebaye kudokotela bathi sifuna kwenta amalungiselelo sibhedlela sithoba neluswane. Bese ke emashumi lamabili nesihlanu eminyaka kamuva bathi dog usaloku usivulile sibhedlela na? Niyabona na? Niyabona na? Kukwenta utende inhlekisa, tinqumo takho tiyancaba eveni. Kodwa likholwa, akunandzaba ukuthi kubukeka kungakejwayeleki kanjani. IBhayibheli lasho ukuthi beyaqiniseke ngalokhu kugcwele ukuthi uNkulunkulu bengakhona kwenta lokho lebekathithe uyokwenta. Lokho kufanele kube yimpumelelo yalo lonke likholwa kulenzambama. uNkulunkulu uyakhona ukugcina lonke livi lebekathithe uyolenda. Angikhathali ukuthi emahlelo athini nemavi, insuku temimangaliso setendlulile, futhi konke lokhu kufunza ingcondo nako konke kukubhula. Kuyi akusho lutho kimi ukuthi bathini, ngisakholwa. Uma leso sibhamu siconziswe kule nkoyoyo, siyoyishaya inkoyoyo. Futhi ngikholwa ukuthi uma likholwa, liconzene ngcono livi laNkulunkulu, liyoshaya into lefanako. Uma livi laNkulunkulu lake lakwethembisa, litokwenta futhi, ngiciniseke ngalokhu kugcwele ngalokho. Kuthi uma sibona kuthi sikulomnyaka lapho kufanele khona kube lapha, kufanele kube lapha, letinfo leti tifanele tendeke. Kuleso sizathu ngikholwa ukuthi uma loyo mlobokati sekabitelwa ngaphandle futhi akhethiwe kuthi abekwe encwadini yokuphila, utovela inhlokomo ezulwini leyothatha longaka umbhabhathiso wamoya longcwele, ungene kuloyo mlobokati loyomthatha umsuse emhlabeni emseni wekuhlwithwa. uNkulunkulu wakwethembisa. Angikhathali ukuthi yingakhi isayensi, nekuthi bangakhi bosonkanyeti lebe basayinile, nako konke lokunye, nekuthi mangakhi emamayela lasigithi labangawabona. Angikhathali ngalutho ngaloko. Likhona lizulu, futhi ukhona Jesu Kristu lophathekako, lapho loyofika asesimeni semtimba, wemukela libandla lakhe, kuye ligcobo lwakhe. Akunandzaba ukuthi le ndzaba ibonakala inzala kangakanani, isengilo leciniso. uNkulunkulu washo njalo. Nguloko emakholwa la kukholwako. uNkulunkulu wathi ngingkhosi lephilisa tonke tifo tenu, nginguNkulunkulu futhi angiguquki. Amen. Futhi uNkulunkulu ulivi, futhi uma uNkulunkulu angaguquki, litoguquka kanjani livi na? Niyabona na? NginguNkulunkulu futhi angiguquki, imibhalo usho njalo. uNkulunkulu wakusho qobo lwakhe. Futhi uma angeke aguquke, khona-ke ulivi. Ekucaleni bekakhona livi, nalivi bekanaNkulunkulu, nalivi bekanguNkulunkulu, livi leli ngeke liguculwe. Nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu. Amen. Yebo mnumzane. Kulunkulu wavusa imitimba yonke inzawo kwehle. Mose na Hezekiah na Jeremia na Isaya na Eliya bonke kwehle lapho livi lakhe lifika kwesikhashana. Kodwa livi leligcwele lendiwa labonakala kulomuntu Jesu Kristu. Lokuthi beNkulunkulu uNkulunkulu ekugcwaleni kobuNkulunkulu ngekwemtimba. Lapho wendiwa wabanyama ngiyakukholwa lokho lonke livi. Jobe lelinye likholwa. Ngaletinye tikhathi emakholwa afaka ekuvivinyweni. Hayi ngaletinye tikhathi sonke isikhathi. Ngoba yonke indlotha leta kuNkulunkulu ifanele ilaywe, ivivinywe, umkhana loceceshiwe. Kumbulani, divivinyo, imigwaco leneluthuli, lilanga lelishisako lekudingelwa. Kodwa kwethembeka kwenhlitiyo yakho kushaya leyo ndlo lebonakalako aze lo wesifazane alungele kuya efolomeni. Bantwana baNkulunkulu wendiwa ngalokungiko evini lakhe ngoba bathi bonelo letiphilako nelivi laNkulunkulu liphila ngabo niyabona na sivivinyo sifikela kukunyakatisa ukubeka ekugcineni phansi impela ubona ukuthi udoma kuphi bahlola kuvivinywa yonke indlotsana leta kuNkulunkulu Jobe wendlula etivivinyweni nasekuhlolweni lokunyenti Bantwana bakhe bathathwa konke lokunye kwathathwa emalunga elibandla efika amsola ngekuba soni sangansense futhi atama kusho yonke into ngekumelana naye kodwa noko akalalelanga lutho lwako bekathi ukuthi bekahlangabetane netidzingo taNkulunkulu bekathi ukuthi kude sidzingo saSathane ukuthi etame kumlinga bekathi ukuthi kwakungudeveli Futhi kuphela nje uma Sathane angamenda akholwe ukuthi kugula kwakhe kwakwendiwa nguNkulunkulu wakhe beka yobe sewumbhacabulile Jobe kodwa ngesikhathi Jobe ashaya kuleso sambulo ukuthi kwakungesuye uNkulunkulu kuphela beka indlula etivivinyweni takhe kumenta lokuthide kwakungesuye uNkulunkulu lobeka kwenda kwakunguSathane lobeka kwenda Futhi indwa lefana konamuhla utokwetama kunitshela ukuthi letivivinyo nendvo uNkulunkulu wakho etama kubeka sijeziso ethi kwakho akunjalo cha mnumzane ngusathane lo wenda lokho naNkulunkulu akuvumela ukukwatisa ukwenda ubone ukuthi ngabe ubophebelelekile kulomhlaba ngeminako yalomhlaba noma ingcebo yakho isezulwini yini ngoba noma phi lapho ingcebo yakho ikhona nawe ulapho kunjalo insitiyo yakho yilapho kukhona khona ingcebo yakho Jobe wavivinywa noko wathi ngiyathi umhlengi wami yaphila etinsukwini tekugcina uyokuma emhlabeni naloku nje sikhumba sami sesibhubhiswe timphethu nike nacaphela na timphethu tesikhumba tasetivele tikuye timphethu takho tesikhumba ikuwe useboxini lemgcwabo lelivalwe ngci lelingenamoya kulo noma kukanjani Kodwa timphethu tesikhumba setivele tikhona. Tikhona impela kuwe. Futhi tilungele kubitelwa emsebentini noma ngasiphi isikhathi. Kumbulani Kesari, wadleka umtimba khona emgwaqweni. Timphethu tesikhumba timudla timcetsa khona emgwaqweni. Timphethu tesikhumba sakhe cho. Tikhona lapho tilungele. Nalapho timphethu tesikhumba tibhubhisa lomtimba lona. Noko ngiyombona uNkulunkulu ngisenyameni yami. Amen. Ngeke ushabalalise naloku timbethu tesikhumba tiwudla wonke usathobuye ubuye futhi loyo lengiyombona cobo lwami emehlo ami ayombona futhi angesuye lomunye wakusho Jobe ngani na bekalikholwa etivivinyweni bekalikholwa ekuvivinyweni bekalikholwa bekalikholwa sibili Josepha lelinye likholwa bengeke akhone kuyekela lokhu bekangiko bengumprofeti uNkulunkulu wamenda umprofeti bengafuni kuba ngilo wehlukile kubomnakabo kodwa bekehlukile uNkulunkulu wamenda waba ngiloko langiko akekho lomunye lobekangathatha indzawo yakhe akukho umuntu longathatha indzawo yakho akunandzaba ukuthi yincane kangakanani uthi nginkosikadi yemuthi nje akukho umuntu longathatha indzawo yakho uNkulunkulu engcebeni yakhe lenkulu uhlele kanjani Ngalo umthimba kaKristu ngalokuhlelekile aze angabi khona longathatha indzawo yakho ngingathanda kanjani na ukuthatha indzawo ya Billy Graham noma ngumuphi wethu uthini bafundisi kodwa singeke sikwende kodwa khumbulani nje Billy angeke ayithathe indzawo yethu niyabona sonke sinenzawo labanye bethu babavangeli labanye baprofeti labanye bothishela labanye beluzi noma ngikuphi lesingiko labanye emakhosikati emuti labanye bomakhenika labanye balimi noma ngabe kuyini uNkulunkulu ukubeke endzaweni yakho niyabona na Joseph abeka ngumprofeti beyangeke akhone ukukuyekela ngoba beyakhona ukuchaza emaphupho beyangeke akhone ukukuyekela ngoba bekabona imibono bukani kuthi beyangilocinise kanjani akunandzaba noma kwakungambita kuthi ehlukane nenhlanganyelo nawo mnakabo beyaqinisile ngoba wawakholwa lawo maphupho wakukholwa lokho leli phupho lebekanalo kuthi bonke bebatomkhothamela dithungo betitokwenda kuyafezeka ngoba wakukholwa bekalikholwa sibili kanjani nginemizuzu lesihlanu nemakhasi lalishumi caphelani manje caphelani ngembhalo lobhalwe lapha lo wesifazane Nathaniel bekalikholwa ngabe kunjalo na Nathaniel nesikhathi abona ukuthi kwakwendekene futhi kwamsebenza ukuthi Jesu wamtshela ukuthi bengubani futhi wathi bekangumIsrael impela futhi kwakungekho ngohliso kuye futhi wamtshela ukuthi bekakuphi kuthandi akhuleka ngaphansi kwesihlahla wambona ngesikhathi Philip ambida bekalikholwa kukhona labanengi labeme lapho bathi Lona ngumoya wa devil. Devil wenda kuphilisa kwaNkuluNkulu. Loyo devil lomdzala usengakafi namuhla. Bakhola ukuthi devil wenda kuphilisa kwaNkuluNkulu. Jesu wathi, uma Satane angamkhipha Satane, sho ukuthi ke umbuso wakhe wehlukene, futhi umbuso ungeke ume, niyabona na. Satane wathi, angeke akwende, ngakho Satane ngeke amkhiphe Satane. Ngakho Nathaniel bekalikholwa. Futhi uma sekabona livi lendiwe inyama laqinisekisa ukuthi bekalikholwa wathi wena ungurabi unguKristu wena uyinkosi yakaIsrayeli wakukholwa ngesikhathi lowesifazane emthonjeni akubona wakukholwa ulikholwa ngesikhathi bathi mewu impumbutse ngesikhathi wesifazane eda wonke umuntu bekakhala kuchubeka labanye babo bathi kukhona wonke ngiyeva ukuthi uvusa labafile kukhona indzawo yemathuna legcwele bona enhla lapha kuphuka ubavuse asikubone ukwenda niyabona yena loyo devil lofanako lowathi uma indvodzana yaNkuluNkulu yala lamatshe ukuthi aguquke abe dinkwa yena loyo lombonya buso bakhe ngendvangu wamshaya enhloko wathi bendlulisa lenduku yesuka kulomunye yaya kulomunye bathi manje uma utositshela ukuthi ngubani lokushayile sitokukholwa lawo masotsha niyabona basekisa ngaye kwakubukeka kwangathi tindlo tiyange kuba timbi kakhulu kuye kodwa akhumbulani nje uNkulunkulu uhlala njalo asesigcawini niyabona na ukhona lapho ulungele noma kungasiphi isikhathi Manje Jesu wathi bengingakhuluma nababe wami futhi khona manje bekade ngithumelela bo legiyoni labalishumi nakubili betingelosi oh beyingentani ingelosi yinye na niyabona na kodwa niyabona kodwa beyangathumela bo legiyona labalishumi nakubili nje ngekuyala kwakhe kodwa bekanemsebenti lebekufanele awende bekanalokudzite lebekafanele akwende bekafanele endlule kuloko unalokudzite lofanele ukwende uNkulunkulu unalokudzite kwakho lotho ofanele ukwende ungahle ube netinsizi netinkhathato ungahle ube netinjabhiso kodwa ngabe sikhulekela ukuthi gwema na cha ngkosi ngithathe ungendlulise kuto noma ngabe tiyini noma ngabe kuyini ungangivumeli ngitece nangabe tibekelwe mina vele ungiphe nje umusa ukuthi ngendlule kuko ngiloko kuphela manje caphelani bathi mewu impumbutse bekwathi lokho bebatsheliwe lona nguloyo prophet waseGalile uyindvodzana yaDavide siyakukholwa lamanye alamakholwa angahle kube amtshela lokho sine makholwa siyathi ukuthi uyi leyo ndvodzana yaDavide futhi bekathi uma bekangiyo bekalivi Futhi uma bekathi ukuthi bekalivi bekathi ukuthi bengahlola imicabango enhlitiyo ngako wamemeda wena ndvodzana yaDavide ngihawukele labangakholwa bekambongoloda lokhu naloko emalunga elibandla lokho akumisanga nhlobo bathi mewu impumbutse wathi oh Jesu ndvodzana yaDavide ngihawukele mhlawumbe bengakhoni kumuva kodwa bekathi ukuthi bekamemeda futhi wema wase uyaguchuka kwakukhona likholwa wathi kukholwa kwakho kukusindisile amen wakusho lokho kulo wesifazane lo bekanenkinga yekopha into lefanako kukholwa kwakho ngoba wathi ngekhathi enhlitweni yakhe uma ngingathinza sembatho sakhe ngitophiliswa kukholwa kwakho kukusindisile ngiyabona bekalikholwa nguleyo ndlo lefanako leyasinzisa William Dowd ahleti laphaya ngalele linye lilanga anekwehluleka nyako enhlitiyo nekuhlaselwa enhlitiyo indvodza lenemashumi layimfica nakunye eminyaka budzala kukholwa kwakho kukusindisile ngani na ulikholwa umfundisi Tom Kidd lapha ngisho aya kuyakhe cishe ngiyacabanga sewulapha emashumini layimfica eminyaka manje budzala usonzele kuwo futhi ngesikhathi anemashumi lasikhombisa nemfica eminyaka budzala bamthatha bamyisa esibhedlela anemdlavuza elidlaleni lelingasesinyeni kumuntu wesilisa dokotela uthi akanalo lithuba kodwa ngesikhathi sihamba singena ngaloko kusa sambona loyo khokho lomncane anesholi etikomahlombe akhe ahleti lapho ashaya ludondolo loluncane bekasacishe asangene wathi kulo wesifazane lomdzala ahleti laphaya wambita ngagogo amati lomunye wemalunga akhe iminyaka wathi ubukeka umhlophe njengelichwa sekangethuli kwekucabanga kwakhe kwengcondvo noko ngesikhathi emandla ankulunkulu atheleka egamelweni uyaphila kusihlwa loko sekuyiminyaka lemine leyendlulile indvodza lecishe ibe nemashumi lasiphohlongo eminyaka budzala futhi naye ihleti kusihlwa iphile esaka futhi isinzile kumdlavuza niyabona hhayi umzenzisi likholwa Ngoloko kholwa ithatha uNkulunkulu evini lakhe ngalokufanako nje njengoba impumbuthe bathi mewu bekanjalo hayi impumbuthe kodwa noko bekati uma bekangakhona kuheha kudonsa emehlo aJesu Kristu bekade ukuthola lokho lebekakufuna lo wesifazane wathi uma bekangakhona kuthinza sembatho sakhe bekade ukuthola lokho lebeyikufuna bekade ukuthola lokho lebekakufuna Tom bekati bekanekukholwa uma ngingamkhulekela bekade ukuthola lokho lebekakufuna lokho akufani yini nekukholwa lakusho Martha ngisho nanyalo Nkosi noma ngabe yini longakucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uthokwendela kona umnakethu ulele ngaleya ufile tinsuku letine asethunene Kodwa wena vele ucele uNkulunkulu, na uNkulunkulu tokwendela kona. Wathi umnakeni utovuka futhi. Wase uthi yebo Nkosi, etinsukwini tekugcina ekuvukeni kulabafile uyovuka. Beka ngumfana lolungile. Wathi kodwa ngikuloko kuvuka kwalabafile nekuphila. Yebo Nkosi, ngiyakukholwa lokho nami. Nimgcwabe phi na? Nguloko ke sekwendlulile yebo mnumzane. Inkosikati yaseningizimu ikhuphuka kuleso stukulwane salabangakholwa kunjalo futhi yema lapho futhi yakukholwa lokho leyakubona ukuthi kwakukwaNkuluNkulu. LeBhayibheli lathi iyosukuma ngelusuku lokugcina naleso stukulwane futhi isilahle ngoba yavela emikhawulweni yemhlaba itokuva kuhlakanipha kwaSolomon. Mose bekalikholwa. Naloku wetama ngekuhlakanipha beketame onke emachinga lebekangawenda kodwa kusebentanga wetama kuthatha Israel amkhiphe bekati kutsi bekabitelo kukwenda wetama ngendlela yetibalo wetama ngendlela yetembu wetama ngendlela yetemfundo wetama ngayo yonke indlela kodwa akusebentanga kodwa ngaleso sikhathi wathatha indlela yaNkulunkulu kwendekani na kwakunemlilo ethi wesihlahla enhla lapho ngalelinye lilanga lo wawungesuki kusukela lapho livi lakhuluma naye laselithi nginguye hayi kutsi nganginguye noma ngitoba nguye nginguye futhi usese ngulonginguye ulivi leliphakathi livi lelinguna phakathi Mose akangabatanga bumatima bumelene naye yonke imvelo imelene naye yonke into imelene naye kodwa indvuku legwegwile esandleni sakhe wehla wathatha sive sonke wasimitisa elwandle lolufile ngaphandle lapho wase uthatha Israel wamyisa evende sethembiso ngani na wamkholwa uNkulunkulu kunjalo bekane likholwa ke lelo Besingahlala manje sengihlethi ingcenye yami yelihora kulaba kholwako ngisena letinye etigaba letimbili sitotsheshisa ngato ngoba athi simcoka kangako Cha. Bese ke kwesibili nako manje kufika lo ngakholwa. Ase sikhulume ngalongakholwa lolandzelako. Wendani lo ngakholwa na? Siyalibona likholwa ini na? Lemukela livi. Sonke sive, sonke situkulwane kusukela le kuNowa kukhuphuke njalo. Besingathatha tinyanga lethi sithupha temvuselelo kuko lokho khona lapho. Sikhuphula labadlali. Bayakholwa likholwa alibuti lutho likholwa liyalikholwa kungenandzaba ukuthi livakala kanjani noma ukuthi ngubani lomnye utothini ngalo ukuthi libonakala lingeke lendeke kanjani likholwa liyalikholwa likholwa ini na livi hayi sivumo kholo livi hayi lihlelo livi hayi ukuthi umuntu lothite utsini ukuthi livi litsini manje khumbulani lelo likholwa likholwa alibuti likholwa alisho ukuthi ungenteka kanjani na uma ngingachazelwa lona loyo ngilongakholwa likholwa lelo akunandzaba ukuthi liyini uma lilivi lilivi liciniso lelo lelo likholwa manje longakholwa manje siyabona ukuthi sithothatha labangakholwa Sithola ukuthi benda kahle uma nje kuphela bababhambatha emhlane futhi babitwe ngebafundzi kuphela nje uma bona yonke into ihamba kahle beba kahle kodwa ngesikhathi lo mprofeti lebe bamkhola ukuthi beka ngumprofeti futhi bathi ukuthi beka nguye lo beka khona kuphilisa labagulako nalokunjalo wendani na ngesikhathi liqiniswa sibili nekwekhutwa kufika kuphambene naloku lebe bakukholwa abakhonanga kuthatha livi bebakhona kuthatha imimangaliso futhi bayenda baphuma bakhipha emadimoni bashumayela livi futhi basolo bangulaba ngakholwa Mateyu welthumi wabathumela ngababili ngababili labangemashumi lasikhombisa uthi bakhipha emadimoni ngake ukuthi Jesu wathokota ngalokho wase uthi ngibone sathane awa njengekukhanya avela ezulwini niyabona bakhipha emadimoni Judas akhona lapho kanye nabo naku kufika labangakholwa kodwa kwathi nje Jesu angaqala kusho kuthi beka ngilokuthide kuthi beka kuvuka kulabafile beka kuphila Benitawuthini kube nibona indvodza nayemuntu yenyukela lapho ivela khona na manje le ndvodza itama kusho ukuthi ivela ezulwini lokho sekungetuli kwethu singeke sikukholwe wathi kuyini na lenyama lenikhuluma ngayo ayisithi lutho ngumoya lophilisako nako lapho khona umoya uphilisa livi ngumoya hayi sivumo kholo umoya wamoya longcwele uphilisa livi kuwe Bese liyaphila futhi nako lapho khona uyakubona ngekukholwa uyakubona uyathi ukuthi kunjalo ngoba livi lishito njalo nemoya uphilisa livi kuwe nako lapho khona manje wathi kutawuba futhi sathi singakwenda nje lokhu sithola ukuthi labangakholwa uma usho lokuthithe labangavumelani nako baphuma bahambe bakushiye ngingeke nje oh lokho kuya ngekushuba kakhulu emhlabeni namuhla Qala bese nje usho lokuthide babuthana ekhathi ngiyachaphela emihlanganweni bayobuthana ekhathi licukule tinkhulu futhi usukume uqale kusho lokuthide manje kuphela nje bavele bahlale lapho bachaphele nje balindzile nje utawuthi nje ungathi manje Jesu Kristu wathi khombaye nalucobo angumesiya ngenxa yokuthi beka ngumprofeti lelo jeke kudzala ligcwele lisuke lihambe Lomunye uthi basuke bahambe. Buyini na labangakholwa. Manje wena uthi wena uyatakhela lokho. Angikakheli ngisho bona impela nje lokushiwa liBhayibheli lapha. Bebangilabangakholwa futhi baphuma bahamba. Naloko bebabafundzi kodwa kwakuphambene naloko. Bathi lokho ngubani lobengakholwa indlo lenjalo na? Niyabona na. Bebabafarisi nebasadusi laba lebe baphumile bajoyina futhi bahamba bangena kanye naye. Ngoba niyabona uma lo kungetulu kwemvelo kuvetwa ebaleni kuvetha tinhlobo letinsathu letehlukene kwenda endase Gibhithe kwaveta longakholwa likholwa nemzenzisi kwenda tonke tigama letinsathu nje kubhalwe phansi lapha size sivele nje sichubeke njalo njalo busuku
sikubonge sikuchaza kuthi kunjani ndzawo tonke uyakuthola ubabona bobathathu zonke sikhathi ngale yondlela niyabona uyabathola manje caphelani laba labangemashumi lasikhombisa baphuma bahamba ngoba alivumelananga naloko lebe bakukholelwa kuthi kulungile asikabi nemicabango lofikako kunguloko lakusho utsela kwakho ukucabanga uvele usho la kushoko nguloko kuvuma sibili kuvuma kusho ukuthi usho into lefanako uma ngivumile ukuthi into lethithe entekile ngisho into lefanako leyentekile kunguloko kuvuma sibili uthi yena ungumpristi lomkhulu wesivumo sethu kusho into lefanako naleshiwo uNkulunkulu Niyabona lokho kukwenda kube ngiko ngoba nje uphindza livi laNkuluNkulu manje caphelani lamashumi lasikhombisa aphuma ahamba bendani na futhi ba baphuma ngenxa nje yekuthi bebangavumelani inhlakanipho yabo futhi imbanzakanya yabo yelibandla lebebanayo yayilukhuni lokho kwakulukhuni kubo kucabanga ukuthi le ndvotha lemelapha ukuthi bonke labantu labanye bakukholwa ukuthi lokho kwakukutalwa kwelivezandlebe bekade lilungelo lokuthi ibita ngankulunkulu ukuthi bekangumuntu nje bathi asikugcobi ngematshe ngenxa yemsebenzi lomuhle lowendako kodwa sikugcoba ngematshe ngenxa yokuthi wena ungumuntu udenda ngankulunkulu nelivi lathi bekangankulunkulu Ligama lakhe litawuthiwa umeluleki inkosi yakuthula uNkulunkulu lonemandla uyise longunaphakathe yona lemibhalo yabo lebe bayifunda futhi lona impela lusuku lebe bahlabela ngalo sihlabelelo semashumi lamabili nakubili uNkulunkulu wami ungishiyeleni na onke emathambo ami ayangibuka akukho nalinye lithambo leliyokwephulwa yona kanye lengoma lebe bayiphinza ethempelini nako kulenga umhlatshelo umemeta ngawo lamavi davide lawasho eminyakeni lengemakhulu lasiphohlongo phambilini futhi bebaphumputheke kakhulu ukuthi bakubone futhi namuhla yena loyo nkulunkulu lowakhuluma ngalomnyaka usesigcawini wenda kona impela lebekathide uyokwenda futhi baphumputheke kakhulu kuthi bakubone labo ngulabangakholwa Baphuma bahambe bese bathi oh angikhoni ukukholwa indlo lenjengaloko angikaze ngikuve lokwempilweni yami akwendi mehluko ukuthi wevani libhayibheli lathi kwakutoba lapha futhi livi lakhe babengakaze beve ngaloko nabo kodwa kwakulapho ngalokufanako nje niyabona na kunjalo bebangilaba ngakholwa njengalokhu bekanjalo nje Eva bekakholwa impela kusobala ngako kodwa akazange alikholwe livi leliciniso futhi ngako wafanele atendele yena inkholo ngako watendela emagcembe emkiwane niyabona kodwa akuzange kusebende inkholo kusho simbonyo Kayini wenda indlo lefanako Kayini bekangakukholwa lokho kuthi kwakulungile wathi uNkulunkulu ungcwele uNkulunkulu umsulwa futhi uNkulunkulu muhle ngako ngitotitholela timbali futhi ngitothatha kweti timbali futhi ngitokwenta lenhle lenkulu ialtar futhi ngitokhombisa ukuthi thoba kwami kuye ngitosukuma ngaphambi kwayo futhi ngitokhothama phansi embi kwakhe futhi ngikhonde loyo uNkulunkulu futhi ngitobeka timbali ethi kwealtar ngoba niyati babe wami namake badla emahabula sithelo lesithide ensimini yase Eden futhi nguleyo ndlo leyangikhipha futhi ngako lokho kubuthi ngitobiyela emuva ngoba ngitoyenda ibe yinhle uNkulunkulu ngeke nje avele ayale indlu yami icathedral yami ngani ngeke ingenele icathedral ngitoyenda ibukeke kakhulu iyoze idonse emehlo kaNkulunkulu sathane nguye lohlala ebuhleni ngoko impela umbhalo lokushoko Ngoleso sizathu ngaletinye tikhathi wesifazane lobukekako ulidweba la Satan. Uma nje angake nje amthole angaphambukisa lamanengi emadodza yongena esihogweni kunaloko bekangakwenta ngemabhara onke la 7. Unjalo niyabona na. Noma abukeka indvodza letsite lebukekako kakhulu lebe ingeke ime eqinisweni lebudodza. Niyabona futhi ingabashwilela kudeveli labo besifazane nekuthi ibathumele esihogweni yebo mnumzana caphelani sathane uhlala ebuhleni wethama kwendani ecaleni na Weda umbuso lomhle kakhudlwana kunaloku lebe ungiko wa Mikhayeli. Wahamba waya ngale enyakatho. Wase uthatha lokuthathu kwetingelosi kanye naye. Buka kuthi kwakuyabani? Kwakuyabani leyo ndvotsana ngaleso sikhathi yayinaleyo mvelo ngekhathi kuyona. Indvotsana ya Satan impela kwakunjalo. Manje yakha ialtari futhi yaguqa phansi yakhonda. Yendlula kuko konke loko Khayini, loko Abela lakwenda. Kodwa Abela bekati kuthi kwakungesiko loko. Kwaba ingadi leyabathatha yabakhipha. Bekati kuthi loko kwakungiyo, kwakukulalana ingadi. Ngakho wathatha silwane lesincane, wase unikela ngaso etikwelidwala, uthi wageca intsamo yaso. Qaphela Khayini, uNkulunkulu wamtshela wathi, awukhonti ngani njengemnakeni, futhi utokwenda kahle uma utokwenda loko. Kodwa cha, bekati kakhulu ngako. Ngiyabona wenqaba lokukwe kucala livile liqinisekisiwe uma lokho kungesibo bantwana bakhe namuhla nabona na manje bukani uNkulunkulu bekafakazile libhayibheli lasho emaHebheru sahluko sesine noma sahluko selishumi nakunye uNkulunkulu afakaza ngesipho sakhe kuthi bekalungile uNkulunkulu waqinisekisa umnikelo wakhe uNkulunkulu wenda sifakazelo ukuthi lokho kwakunguloko lebeka kwemukelile lelo kwakulivi lakhe licebo lakhe futhi watshela Khayini wathi yenda into lefanako uphile kodwa ucabanga ukuthi bekangakwenda alahle umcondo wakhe na cha mnumzane bekangilongakholwa futhi wavele waphuma wahamba kunjalo Khayini wenda into lefanako Nimrod wenda into lefanako labangakholwa akazange akholwe Belteshazari into lefanako naloku nje noma Nebukadnesari naloku bekana Daniela njengankulunkulu wakhe wambita ngaBelteshazari lebe kuligama laNkulunkulu wakhe wabona Daniela enda imisebenzi lemikhulu yaNkulunkulu wase ke uyathi kuthi Belteshazari wakholwa noma kuthi Daniela bekaNkulunkulu ngako wenda sithombe ngaye futhi wasimisa ngaphandle lapho futhi wenda kuthi wonke umuntu asikhonde nalokunjalo ngiyabona umbuso webetive ungena nekuphoqelela kwekukhonda sithombe sendvodza lengcwele nembuso webetive uphuma nekuphoqelela kwesithombe sendvodza lengcwele niyabona indlela lefanako futhi kwaba nembhalo wesandla elubonzeni wetilwimi letingatiwa ekuqaleni kwambuso webetive futhi kwakungekho namunye lobeka ngawufunda ngaphandle kwaloyo mprofeti futhi kunembhalo wesandla elubonzeni namuhla kunjalo ikhabod kuthi ingatimula yankulunkulu isukile kuleto dintho Nalo mphalo wesandla uselubonzeni futhi ungafundwa ngemcondo wakamoya lokholwa dindwa dakamoya lotelwe ngumoya waNkulunkulu Belteshazari lomdzala uyaphuma bese uthola le teacher leti tenkosi utonatha iwayini kudo ngani na bekangilongakholwa bekacabanga ukuthi bekalikholwa kodwa bekangilongakholwa Ngiyabona nguloko ke akalikholanga livi ahabi bekangilongakholwa naloku nje ashaya kwangathi bekangesuye cha cha bekasemkhathini wemakholwa kodwa bekangilongakholwa wendani na washada nemkhondikati wetithombe futhi wakuletha ukhonda tithixo khona ekhathi kaIsrayeli bekangilongakholwa siyakwati loko bayaliphika lonke livi laNkulunkulu ukuthi liliqiniso longakholwa unjalo niyabona manje khumbulani ungumzenzisi futhi utiphatha kanjalo uthi uyalikholwa kodwa uyaliphika wathi yebo ke lokungaka kwalo kuhle kodwa uma konke kwalo kungakalungi khona ke loko kumenta abe ngilongakholwa Ufanele ukholwe ngitho sonke sicu nalokuncane lonke licashada nako konke lokushiwa ekhathi lapho lifanele libe liqiniso uma lingesilo liqiniso uma uthi manje angikukholwa lokho hayi ke ungilongakholwa ke kukhona umsolo wathi kimi ngalesinye isikhathi umfundisi wathi anginandzaba mnumzane Branham kuthi bangakhi bantu longabaveta lo thite waphiliswa ngeke ngize ngikukholwe ngathi impela angeke ungeke ukukholwe ungilongakholwa kwakungesiko kwakho kwemakholwa kuphela ufanele ulikholwe niyabona na futhi abalikholwa Ngako uma ubona umuntu akuloko wakhuluma kahle Paul ngebaprofeti athi bayoba ngilaba nemawala labaphakeme labathanda injabulo kunekuthanda uNkulunkulu banetimo tekumesaba uNkulunkulu kodwa baphika emandla lapho emandla elivi labo ke labanjalo nibagweme qaphelani baliphika lonke livi kepha kuso sonke simo bangulaba kholwako bangulaba angakholwa evini leliciniso noma ngabe licinisekiswa kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu wacinisekisa livi lalabantu laba lengikhulume ngabo Noah futhi kwehle njalo kuye kuMosi nabo bonke labaprofeti nekuchubeka uNkulunkulu wakhuluma ngalokungethuli kwemvelo futhi wacinisekisa livi kodwa noko labo bantu bavele baphuma bahamba etikwalo futhi naba labafundi laba beme lapho lawo mashumi lasikho bisa futhi babuke Jesu enda letindlo latenda futhi athi umbhalo futhi yena abatshela ukuthi lo kwakungumnyaka lokhu lobe kuthi kwenteka ngawo futhi ke kwathi lapho asho lokudzide indodzana yemuntu beningathini lapho aqala kubatshela ngekuhlephula singwa nalokunjalo futhi wachubeka abatshela ngetindlo letinkulu netakamoya futhi bathi oh lena inkulumo lelikhuni Wathi nitotsinike uma indodzana yemuntu niyibona enyukela ezulwini lapho ivela khona na Wathi ngabe inyama noma ngumoya lophilisako na niyabona na Base ke bayesuka bayahamba bathi oh lokho cha ngingeke ngikukholwe lokho niyabona na bavele baphuma bahamba evini bangeke ngisho baze bahlale babone ukuthi kwentekani loyo ngulo ngakholwa Bona babe sebendanike sithola ukuthi bona ukuthi labantu laba lamakhola lawa labitwa ngokuthi makholwa kodwa etimente enkolo futhi bayehluleka kubona liciniso lelikhonjiwe lelivi laNkuluNkulu ngoba liphambene naloko labakukholwako niyabona na akwendi mehluko ukuthi ukholwane ukuthi wethembeke kangakanani ukuthi ukholwa kangakanani noma loko akuphathelani nakancane kuko Buqotho ngani lokho akaphathelani nako ngike ngababona abantu labachotho kakhulu ngiwabonile emaheden ashisa abantwana bawo baba aphatha ingwenya bomake netinswane tabo lokho kungetulu kuloko kungentiwa ngumkristu niyabona na bakholwa ngebuchotho kodwa bebasephutheni ngebuchotho bantu bathi yebo ke leli bandla limile lokho usephutheni ngebuchotho Uma kuphambene nelivi yeboke manje buka angikholelwa entweni lenjalo libe kanti iBhayibheli lathi belinjalo noko niyabona na angikholwa ukuthi sifanele sende lokhu angikhathali ukuthi ucabanga ukuthi awukafanele ukwende uNkulunkulu wathi kufanele kwendiwe lethi bonakaliso lethi thithoba landzela kuze kube kuphi na kuwo wonke umhlaba bani na Kuwo konke lokudaliwe niyabona kutoba njalo hayi kuthi kuyoba njalo na kutoba njalo futhi lomlayeto weyuhora manje lesi ujabulelako bukhona baNkulunkulu lusuku lwangamuva sikhathi sakusihlwa lapho kukhanya kukhanya khona naletindvo lokuvuliwe nelivi lelicinisekisiwe futhi lafakaza ukuthi liliciniso ngokubili kwaprofetwa kuyafezeka ngabo bonke busayensi nako konke kwafakaza ukuthi ngilo Jesu Kristu lo nguye idolo naphakathi futhi umuntu uphuma ahambe ethi kwaloko ungulongakholwa wendlulile emathembeni Wendiwe wabanzimzimu ngemandla asathane ngako akukho samathemba kuye wendlulile emathembeni manje lokho kuyini na likholwa manje longakholwa manje sigaba sesithathu lesikhuluma ngaso ngumzenzisi nguloyo mfana umzenzisi manje khumbulani ekhathi lapho kwema bonke bobathathu manje siyathola manje benda kona impela nje njengalokhu kwenda uyise Judas wakuna Petro nabo bonke abapostoli emakholwa kwakune mashumi lasikhombisa alabangakholwa futhi kwakuna Judas abambelele khona ngci bengumzenzisi bendani na Ngilo loluhlobo lolubambelela kuze kube khona lolukutholako sicikulo babuka ngaso sonke isikhathi ukuthi bathole isikhala seliphutha babone ukuthi kwentiwa kanjani babone uma kulicebo Uma kungumkhutshana balindzele kutsengiswa babuke lokho longakholwa akalindzi ngisho lapho sewulilahlile wase uyaphuma uyahamba likholwa akunandzaba ukuthi kwentekani liyalikholwa nakanjani ngoba lilivi nato tigaba tenu letintsathu longakholwa lomdzala uyaphuma ahambe ngento yokucala leshiwoko akafuni ngako nakethu utobonakala bunjalo bakhe ngaso leso sikhathi ungulongakholwa Paula wathi baphuma kithi ngoba bebangesibo labanye bethu kwasekuqaleni baqala kanye nathi oh benigijima kahle yini lenikhinya betile na niyabona na baphuma ngoba bebangesibo bakithi nababona livi liqhubekela embili ngalokuphelele ngani bebafuna ukuthola uhlobo loludzithe lobutsotsi lebebangabusebenda niyabona na kodwa emakholo asibili akabuthi lutho kubhaliwe evini futhi bayalikholwa futhi bavele baqhubekele embili loko nguloko ke sonke sikhathi kubhaliwe uma kungakabhalwa leni vele ukhweshe kuko akunandzaba ukuthi kwentekani kufanele kubhalwe niyabona na futhi bayalibona lelo livi lelibhaliwe futhi bayalikholwa futhi bayambona uNkulunkulu ahamba evini lakhe babone lihora umlayeto sikhathi futhi bahamba nalo njengoba ngishito manje ekuseni kuthi ngabe wahamba kanjani Paula lomdzala phansi ebusuku nanembeza wakhe lokhathathekile etama ukuthi ihlanda uthi washo hey lapho kungangabateki kuthi bekabite busuku bonke wathi ngigeze tandla tami busuku bonke uthi solo angiconzi niyabona atikagezeki angeke ngize ngikhone kuhamba ngimbone nginengadi etandleni tami oh hey niyabona ungalokothi ube nelicala lalokho niyabona na isetandleni tenu yinye kuphela indlela leningayisusa ngayo ikuthi yemukeleni kunjalo banini yingcenye yayo yachithelwa lokho Manje umzenzisi uyacunusa futhi atiphathe nje kwangathi umnene impela kodwa phansi enhlitweni yakhe wetama ukuthola lokho loku wena kuthi ukwenta kanjani oh uma live lingakagcwali leyo ngcenye yabazenzisi ya loyo ngujuda kunjalo impela uyacunusa nje abe ingcenye yelicembu beka ngumgcini mafa Niyabona uma khona lapha nje uhlala njalo sanda sakhe sikhangethe imali ungakusho lokho yindlo leyodwa uhlala njalo adwebela imali futhi sanda sakhe usikhiphela lokho futhi ungumzenzisi utiphathisa kwelikholwa kodwa phansi enhlitweni yakhe niyakhumbula bekangakhohlisi Jesu emva kokuba sekahambile lamashumi lasikhombisa nemakholwa enda sincumo sawo futhi waphendukela emakholweni wathi kusekhona lokudzithe kini ngoba wathi ngikhethe lishumi nakubili nalomunye kini ungudeveli Jesu bekathi kwasekuqaleni ngoba bekalivi bekayathi imfihlo yenhlitiyo kwakulukhuni kangakanani manini umzuzu cabangani nijule kathe niconze Kufanele ukuthi kwakulukhuni kangakanani kuye ahamba khona lapho nendvodza lembita ngemnakabo futhi athi kuso sonke lesikhathi kuthi loyo kwakungumkhohlisi lobekatotama kumkhuba futhi amtsengise ngetinhlavu tesiliva letingemashumi lamathathu kwakulukhuni kabi kukubamba esifubeni sakhe nemngani wakhe bahambisana lapho waze washo nekuthi mngani abita Judas ngemngani wakhe Bengine nawe sonke lesikhathi lesina athi enhlitweni yakhe futhi angeke akusho bekathi kwasekuqaleni ukuthi ngibani lo bekade omthengisa nango lo mzenzisi lo linzile nje uyokuhlabela lokho athi oh ngikholwa lokho futhi ngikholwa lokho futhi ngikholwa lokho kodwa oh niyathi ngamuva lomunye athi kuthi khathi tasibanibani oh niyabona muthe ngetindlebe nje Likholwa leliqiniso aliva lutho ngaphandle kwelivi ngoloko kuphela liqaphela livi alibuki ukuthi ikhala temaphutha alibuki butsotsi likholwa uNkulunkulu futhi lokho kuchetsa konke futhi lisolo liqhubeka nje niyabona naloke likholwa lo akholwa ugcwala ngemzuzu futhi angeke ahlale ukuthi alalele imizuzu leli shumi yemlayeto fanele asukume aphuma hambe kuphambene nesivumo kholo sakhe futhi angeke aseva lutho ngako ngako uyaphuma bese umzenzisi ubambelela khona ngqi loyo Judas niyabona loyo ngumdukisi nguloyo nguloyo umgulukuthu nangabe ngitosho ligama lelinjalo Judas uyacunusa nje ngiso lesi sikhathi ngalesinye isikhathi labazenzisi laba bathandwa kakhulu bantu kunjalo labazenzisi laba niyabona labanye babo bangamadoda lamakhulu lafundzile ticuthe ebudokotela labaholelwa kakhulu yonke into labanye babo bangamadoda ladumile lahlanganiphile njengoba amadoda nasathane ayoba njalo nje bukani ukuthi isathane ukhuphuka kanjani aqonze etulu lapho futhi avumelane nako konke nalokuncane kwelivi ulindzele nje ukuthola leyo ndzawo lebuthakathaka kuEva lapho bengakhombisa khona emandla akhe ukuthi amdukise ukuthi amendele phansi loyo kwakungusathane futhi nangu lapha sathane esimenza Juda kulo mnyaka loyo kwakungusathane eminyakeni wokuqala beka yini na avumelana nelivi kwaze kwaba yintonyana leyodwa nje utama kuthola indzawo lapho athola khona buthakathaka futhi nguloko impela loko Judas la kuthola ko njengamanje utovele ethe ahambisane kahle nenkonzo futhi abuke indzawo tonke aze athole leyo ndzawana yekuthi yena oh nako ngiko loko niyabona na oh nguleyo indlela lekwentiwa ngayo niyabona na loko kunjalo impela labanengi benu bakhumbula enhla lapho ngalobo busuku ngesikhathi leyo ndvotsa iphumela ngembili beyicabanga ukuthi kwakuneka ufunda umcabango ngengcondo kwekufunda emakhadi ekukhulekela nekuthi yacabanga kanjani ukuthi yayinako ngaso leso sikhathi nakethu ya yayiqinisekile ukuthi yayinako futhi iyafika beyisonza esontweni lelingakholelwa kubuleti evangelini livangeli leligcwele futhi yenyukela ngembili bengikhathele bebalungiselela kungisusa loko kwakuse Windsor eOntario ekhathi lapho yewela ngqo ivela eUnited States lapho khona ngesheya ivela eDetroit eWindsor ihola lenkulu futhi lendvodza yenyukela lapho igcoke isudu lempunga nathayi lobovu indvodza lebukeka ikhaliphile ihlakaniphise kwesiphikilana lesincane ida ngembili futhi nga yenyuka futhi ngathi yeboke awulethe sanda sakho ngathi ngikhathele ngibone imibono leminenga kakhulu letha sanda sakho nje futhi angizange nginake lendvodza futhi yabeka sanda sayo etikwe sami ngase ngithi mnumzane akukho lutho lolungalungi kuwe chubeka yathi oh kukhona futhi ngase ngithi yeboke ake ngibone lapho ngathi cha mnumzane akukho nalolulodwa luphawu cha mnumzane uyindoda lephilile yase ithi hamba ubuke ekhadini lami lekukhulekelwa ngathi angikhathali ukuthi ubhale kuthini ekhadini lakho lekukhulekelwa angikaphathelani nalutho nelikhadi lekukhulekelwa ngingacabangi niyabona bengikhathele futhi ngikhandlekile futhi yami kodwa umusa kaNkulunkulu niyabona wawusesekhona kumbulani uma akuthuma kusibopho sakhe kuthi akunakekele akusiswa sami nguye walithumela mine ngifanele nje kumela loko lokuliciniso ngesikhathi Mose aphonsa induku yakhe phansi yaguquka inyoka nalabo somlingo bende indlo lefanako yini Mose indlo lebeka ngayenda ngaphandle kwekuma lapho futhi alindzele umusa kaNkulunkulu na nguloko kuphela indlo lefanako walandzela ngqo imiyalo futhi niyathi ukuthi kwendekani anathi na niyabona na lendvodza yathi manje yathi kukhona buka ekhadini lami lekukhulekelwa ngathi yeboke ungahle kube ubena kukhola lokunene futhi ungahle kube ukwentile ngingacabangi niyabona ngente nginganaki ngisho nekunaka yasho ichacha emakinobho elibhantshilayo futhi yafucela sifuba sayo embili yathi nakho-ke lapho nikhona kutethameli futhi ngacabanga kwentekani lapha na yacalada yathi nakho-ke lapho nikhona yathi niyabubona lobutsotsi loyo ngujudas wenu indvodza lekholwako umshumayelo welihlelo lelikhulu. Yathi nako-ke lapho nikhona, benginekukholwa lokukhulu kangaka. Manje sewubuthakathaka kakhulu, akasakhoni kufunza ingcondo, niyabona, akusafiki kuye. Futhi lapho yathi, akusiko kukholwa kwami lobe kukukhulu kakhulu. Yathi ngibeke lokho ekhadini lami lekukhulekelwa. Futhi manje akasakhoni kukubamba, niyabona, yathi lobo butsotsi. Futhi ngacabanga kwendekani na. Waseke umusa wankulunkulu yehla. Ngathi mnumzane, ukufakeleni idevele enhlitweni yakho kuthi wetame kukhohlisa nkulunkulu na? Judas wesimanje, ngathi uwelibandla lase-Church of Christ. Ngiyaxolisa, yebo-ke sengivele ngikushito. Umshumayeli welibandla lase-Church of Christ, welibandla lase-Church of Christ uvela ngale e-United States. Uthi leya ndvodza lehleti etulu laphaya, legcoke leyo sudu leluhlata sasibhakabhaka, nemkakho nemkayo bahleti lapho, nihleli etafuleni itolo ebusuku, lebe linendvo leluhlata satshani, lelimbonyile, lendlaleke kanjena. Futhi ningcume kuthi lokhu bekukufunza ingcondo, futhi benida kusihlwa. Leyo ndvodza yasukuma yathi, lelo liciniso lelimsulwa, Nkulunkulu ngihawukele. Ngathi mnumzane, ubhale sifo se-TB nemdlavuza kulelo khadi, futhi-ke manje sewunako, sekwakho manje. Futhi yangidumela ngemlende welibhuluko, yathi angaze. Ngathi ayikho into lengingayenda, qhubeka nje, lokho kusemkhathini wakho naNkulunkulu. Ubhale kujeziswa kwakho ekhadini lakho ngco. Futhi lokho kwamthola kwaba ngiloko-ke. Niyabona, bazenzisi, bakhohlisi, labetama kuthola sici kuNkulunkulu nelivi lakhe. Lokho boJudasi ngulabo-ke. Niyabona ukuthi Judasi uphuma kanjani na? Niyabona ukuthi loyo mfo uphuma kanjani na? Bendeka ngaleyo ndlela-ke bazenzisi, niyabona. Bazenzisi, oh bafunze kakhulu ngaletinye tikhathi, bese kufika lokukhulu kuhlala ebaleni kwamaqiniso emkhathini welivi nesivumokholo sabo. Futhi uma kwendeka, bathengisana ehlelweni labo ngalokufanako ncamashi, njengoba kwenda umenduleli wabo Judas. Judas wathengisana emahlelweni akhe, wathengisa Jesu livi kulo lihlelo lakhe, futhi wakhaphela Jesu Kristu emva kokuba atisho ukuthi uyingxenye yalo. Bafundisi ngalesinye sikhathi batisho ukuthi batingxenye kutaKristu, futhi uma livi likhonjwe ngalokucacile ukuthi liqinisekiselwe lolo suku ukuthi lingumlayeto welihora, futhi bayothengisela lapho ngenxa yekuthandwa abantu ehlelweni labo. Ncamashi njengoba kwenda Judas wathengisa Jesu kubaFarisi nebaSadusi. Lowo moya awufi ngako lapho lokho kusemkhathini wemakholwa bazenzisi nalabangakholwa. Niyabona, kungiko nje kanye wehla ngco wafike wathengisa ngaJesu ngetinhlavu letingemashumi lamathathu tesiliva. Futhi emadoda lamaningi atokwenda namuhla ngenxa yelithikithi lekudla kuthi kwengedwe emadola lalikhulu ngeliviki. Kunjalo baphike uNkulunkulu lome emkhathini wabo lowaletha kuphila kwabo nanelivi leligcwele. Kuthi bathawuthi, oh leto tinsuku temimangaliso sekwendlulile, noma uNkulunkulu akayidzingi into lenjalo namuhla. Niyabona na, oh ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yaNkulunkulu, yethi Maria nina waNkulunkulu, ubusisiwe wena esifazaneni donke leti letinye timvo labatishoko. Futhi labanye babo bathi, ngiyakholwa ezivumeni kholo sebapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise somandla umdali wemazulu nemhlaba. Ngiyakholwa kulo libandla lelingcwele leliyiRoma Katolika nato tonke letinto. Ngitshele kuthi kunini lapho umpostoli wake waba nesivumokholo lesinjalo. Uma abapostoli bebanesivumokholo sinye, sibhalwe etentweni 2:38, phendukani nibhapathiswe nguloyo naloyo egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono, khona ntokwemukela siphiwo samoya longcwele. Uma kukhona sivumokholo kubo, kwakunguleso, bebangenasivumokholo kwakulivi. Lelo liciniso lisasolo lifana. Leso sithako semuthi nekusebenta kwawo selikhambi lesifo sesono, khona ntokwemukeliswa sipho samoya longcwele. Phendukani nibhapathiswe kuko kuthethelelwa kwetono, niyabona, khona ntokwemukeliswa sipho samoya longcwele. Kodwa bayathengisana njengaJudasi loyo ngumzenzisi. Labanye babo babantu labanemathalenta kakhulu. Futhi lo mzenzisi mqaphele loyo mfo. Loyo ngumfo lonebucili. Lo mfo lomncane logcwala masinyane futhi agcume aye etula gijima ngaphandle kuyo yonke imisho lemincane langayithandzi. Ungamnaki, ungulongakholwa nje. Kwekucala nje kodwa uma ubona lo mfo umzenzisi abambelela niyabona loyo ngulo Judas nguye loyo njengamathalenta lamakhulu ngitobita emagama lapha lokuthi empeleni angikafanele ngikwende kodwa ngitobabita nakanjani kuze nikwati njenga Elvis Presley Red Foley Annie Ford Pat Boone Elvis Presley Uli Pentecostal, Pat Boone, was a Church of Christ. Red Foley, Litikoni, a Church of Christ. Uthi ngiyacabanga ukuthi NS Ford, uyi Methodist. Nabo bonke labo bantu nalawo mathalenta, bahlakaniphile, babonakala bavela kumabona kutse. Nebantu bathi yeboke, abakholwa yini na? Bahlabela tingoma, loko akusho ngisho nayinye into. Yebo mnumzane, badukisa umhlaba. Batholani ngako na Judas wathola tinhlavu letingamashumi lamathathu tesiliva Elvis luchungechunge lwetimoto letingemakhadi lakhe nelikhulu noma lamabili likhulu nemashumi lasihlanu etigidzi temadola noma sigidzi semadola ngemarecord netindlo letinjalo Pat Boone nabo bonke labanye angikhathali ukuthi bakuliphi libandla nako konke kubuzenzisi ukutendisa kukugama loko impilo yabo iyafakaza Loko akukalungi kunjalo bese kukhona labo labane mathalenta laba bahleli labakhulu inhlakanipho yelive bashumayela livangeli ngekudisho emadoda lahlanganiphile labakhaliphile lalelani indoda lececeshwe kuleyo nzima ayisuye umshumayeli inguthishela lofundzisa ekolishi Nguleyo inkathathwe namuhla sinabo thishela labafundisa ekolishi Jesu akazange athi hambani niqeqeshele kwenda lokhu wathi hambani nishumayele livangeli naleti bonakaliso leti titolandzela inshumayelo niyabona na niyabona na lokho akusiko kufundzela kwenda thishela wase nyuvesi longema bese nje hey afake leto tindlo leti hlotshisiwe kuko leti kwenda utive kwangathi uhleti khona impela ebukhoneni bengelosi lenkulu akusiko lokho bane timo te kumesaba nkulunkulu niyabona lowa nguthishela lofundzisa ekolishi hayi moya longcwele asebenta umfo lothithe lomncane longadani nabo abc bakhe angahle ethe nemandla ekukholwa nelivi futhi ende umoya longcwele wende tindvo leto loyo muntu langathi lutho ngato futhi akuphike niyabona na Nako lapho khona bantu labakhulu yebo mnumzane ngawo ke babahleli banempumelelo baphumelela bahlanganiphile ekuhlanganipheni kwelive njengoba nje Satan enda kuEva loyo lomncane wesifazane longenakudisida wefika kuye ngqo futhi wetama ngumthengisela umcondo wokuthi bekatho hlanganipha kwendlula lokho bekangiko futhi nguloko lebeka kufuna Esikhundleni sekuhlala nalokufanele kuloko lokwashiwo livi bekafuna kumthengisa etikwemcondo ekuthi bekatohlanganipha kangcono futhi wawuthenga lo mkhicito wakhe futhi basenda into lefanako namuhla Kuhlakanipha kwale live kubuhula kuNkulunkulu yebo mnumzane cha mnumzane oh he into lefanako nje bafarisi labayithengisa futhi bayenda niyabona ngekuhlakanipha labakwatiko Kodwa kodwa baliphika lonke livi laNkulunkulu lapho kanzi lifakazelwe mbamba futhi liqinisekiswe kubo bebasolo betama ukuthola lokuthide futhi bacabanga ukuthi libutsotsi abahleleki emcondweni wabo abakhona kulikholo ungabatshela noma yini futhi bayabuya njalo ungabatshela noma yini bayabuya futhi futhi bavele nje futhi bangeke baligcilise ngekhathi niyabona Futhi baqaphele babuke isikhathi sikhala seliphutha nje ngoloko kuphela labakufunako kungako kube bekungesiwo umusa kaNkuluNkulu donke tikhala tami temaphutha betitodalulo kube benginaso niyabona na ngumusa kaNkuluNkulu ngoba kude tikhala temaphutha evini laNkuluNkulu livangeli leliconze nje ngqo bengihlale ngithi noma ngibani uma ningibona ngifundzisa noma ngenda noma yini lengahambisani ngamashini elivi laNkuluNkulu wota ungitshele nayi into lembonya letikhala temaphutha lentama kuti thola beka emehlo akho nje kuloko futhi ungeke ubone kwasathikhala temaphutha ngoba akukho tikhala temaphutha manje khumbulani Judas wacabanga ukuthi wasithola sinye lo mfo wacabanga ukuthi wasithola sinye ikhathi letinengi bacabanga ukuthi bayasithola kodwa kuyafakazeleka ukuthi akusiso loko bazenzisi imbulu bangemaphesenti langamashumi layimfica nesihlanu evini bekanjalo na-eva kodwa emashumi layimfica nemfica nalokuyimfica eshumini kodwa kwakunguloko lokukodwa eshumini lokwabangela konke kufa nelusizi nguleyo nto yinye lelahla inhlangano netinto ngoba abalithathi lonke livi lankulunkulu Loko bazenzisi sithola ukuthi bekuhlala kunjalo kodwa baphikele iqiniso livi leliqinisekisiwe laba abahlala bakhona njalo esitukulwaneni ngasinye siyabathola basahambisana nje futhi bakholwa impela manje ngilungiselela kuvala njengamanje ngoba sengiyithathile lenye ingcenye yelihora Jesu sithola ukuthi usecwayisile ngalethi insuku leti tekugcina nalolu hlobo lwebandla kuthi batoba ngilabafana kakhulu nendosibili kuthi ngekwelucobo bebayodukisa nalabakhethiwe impela yini leyo na labo ngilabo Judas la labantu labenyuka kangaka bukani bakwathi ngisho ukukhala bamemete Batisho ukuthi bakhipha emadimoni yonke into bese ke bayaguquka bajike baphike livi impela banesimo sekumesaba uNkulunkulu bebangacishe bukani ukuthi Judas wabuyapi umoya waJudas wakhwela wangena evangelini wakhuphuka waze wayofika enzaweni yasePentecost kodwa uma sekufika esikhathini sempapathiso wakhe egameni laJesu Kristu naleti letinye tindvo lokuhambisana nempapathiso wamoya longcwele waphuma wahamba wakhombisa bunjalo bakhe futhi lo moya ungaphila kulawo mahlelo uze ufike ngqo kulelo qiniso bese uyawa ubuyele emuva ngqo njengemoya losethi kwabo lo wendvulela kufika kwabo njengaJohane nje wendvulela kufika kwaJesu manje nine nithi Jesu wathi bayasondzelana kakhulu manje labakhethiwe ngulolo hlobo lelibe neligama labo encwadzini kusukela ekusekelweni kwekuphila lolukholwako noma kusekelwa kwemhlaba lolukholwa ngilo lonke livi lekuphila loko ngilabakhethiwe manje caphelani labantu laba manje ngikusho lokhu ngenthobeko nangetinhlonipho ngeluthando lobuNkulunkulu uma ngingenalo ngidzinga kubithelwa ealtari cobo lwami caphelani Jesu wathi bebayodukisa nalabakhethiwe Manje lobo bekungeke kube iMethodist leyo bekungeke kube iBaptist siyathi ukuthi bangulaba ngakholwa kwecala nje kodwa inhlangano emaPentecostal leyathatha yangena kulelo hlelo badweba emalayini abo ngaphandle kwelivi futhi badweba lilayini futhi babeka inhlangano lokuyabo base babiyelela ngaphandle livi Bebayodukisa nalabakhethiwe kufana ngalokuphelele kakhulu uthi bayakhala bayamemeta bagcuma bayeetuli naphansi basho tinkonzo tekuphilisa wenda njalo naJudas futhi benda njalo bonke labanye babo ngesikhathi baphuma babuya bathokota nako konke futhi bebanawo ngisho emagama abo abhalwe encwadzini yokuphila yeliwundlu kodwa khumbulani umlobokati akaveli kulelo cembu uya ekuhlithweni ekwahlulelweni kwehlulelwa kwabekwa netincwadi tavulwa lababi nalenye incwadi leyincwadi yakuphila yavulwa futhi kwakunemlobokati lapho ukuthi alehlulele niyabona na niyabona na lenye incwadi yavulwa leyincwadi yakuphila loko dimvu ngakulolunye elihlangothi netimbuti ngakulolunye niyabona labantu labafa emuva ngaleya labangazange babe nalo lithuba ngibo labayokwehlukaniswa kodwa manje caphelani kudukisa bona labo labakhethiwe caphelani lelo cembu Lelo ngulelo tembu lelisolo nje lilandzela yebo mnakethu haleluya yebo ludumo kuNkulunkulu futhi khona phansi enhlitweni yakho uyabona ukuthi bakusebentelela ini babe nawe ebandleni ngani na kudonsa sicuku kubaxothula kuyo yonke nalento imali labangayithola kuko ngicabanga ukuthi angikwati lokho na bangahle bangacabanga ukuthi ngiyakwati kodwa ngiyakwati Jesu bekati kwasekuqaleni ukuthi kwakungubani umdukisi niyabona na niyabona na kodwa wendani na wavele walinza nje kwaze kwaba nguleso sikhathi Ngoloko lesifanele sikwende silinze kuze kube nguleso sikhathi ungathi ngenisi ngesingawe linza kuze kube ngulo mzuzu bane siphi simo futhi bahambisane ngo lelo ngulelo cembu lelidukisako caphelani loyo mdukisi lelo cembu lapho hayi likholwa hayi longakholwa kodwa loyo mzenzisi Oh he bendani na basolo bahamba bahlakula nje baze bacabange ukuthi bangathola lokuthithe badonsa bonke bopeni labangabathola kubantu niyabona bese ke bakwelakanyisa kulethi inhlangano lethi lethi nkulu lethi melene ngekwela ucobo futhi bayakwati niyabona bayakwati akwenzi mehluko ukuthi uthini bebahlala njalo babexwayisa abantu babo ungakefiki Ningakulaleli leyo indvodza lenesibindi sekuma lapho eOhio ngesikhathi nje lapho umnakethu Kid aphiliswa yaphumela lapho ngembili yase ithi manje umnakethu Branham ungumprofeti akungabateki inhlobo uma angaphansi kwelugcobo kodwa manje yathi uma lugcobo selusukile kuye yathi ningayikholwa imfundiso yakhe ngoba iliphutha Uthi yayingathi ukuthi ngihlethi ekameleni lami inkosi yakwembula kimi ngase ngiyahamba ngehlela khona lapho uthi linengi lenu belilapho ngathi beyingasho kanjani indvodza indvole njalo lapho livi manje niyabona angizange sengisho ukuthi bengingumprofeti kwasho yona uthi nemprofeti leligama umprofeti umboni lelidzala litest manje Lihumusho lesingisi ngemprofeti lichaza umshumayeli. Kodwa umboniso weTestamenti lelidzala kwakuyindvodza lebeyine kuhunyushwa ngebuNkulunkulu kwelivi futhi kwakufakazelwa livi lelifika kuyo futhi ikubone kungakendeki. Ngiloko lokwaku nendvodza lethi umuntu ungumprofeti kepha bese ithi imfundiso yakhe iliphutha. Uma leyo kungesilo luhlelo lokusebenta imali kuyini na? Lelihora selise uthe kakhulu lapho leyondvo iyodonsa ikhishelwe esigcawini ya kodwa lolo ngulolu hlobo lolo loyo mzenzisi akubhambaze emhlana akubide ngemnakabo njengaJudas nje kodwa khumbulani bekati kwasekutshaleni usathi namanje yebo mnumzana khumbulani bonke laba labalalele kule tape futhi kunjalo nikulesinye saleto digaba kunjalo impela manje sesitovala Wonke umuntu lolapha lokhona wonke umuntu lolalela le tape uthi ngisho naloku nje ngalelinye lilanga ngidodzingeka ngiyushiye lomhlaba lama tape asathe ochubeka asolo aphila kunjalo niyabona na uthi nikulesinye saletigaba leti nifanele nibe kulesinye sado kunjalo impela ningeke niphunyuke kuko nikulesinye saletigaba leti manje ini na Imbaza kanye nemlingisi weliBhayibheli lowakholwa lapho walukholwa khona livi ngesikhathi liqinisekiswa njengoba ngilifakazele kusihlwa ukuthi bekulindile leliqinisekisiwe sonke isikhathi lihlala njalo liphambene nekukholwa lokuthandwa abantu kube beniphile etinsukwini tanowa manje ake ngibude beniyoba ngakuluphi luhlangothi luhlangothi lwangasebandleni noma luhlangothi lwangakunowa umprofeti na Niyabona na. Kube beniphile etinsukwini kaMosi, beniyokholwa umlayedo waMosi emva kokuba sewufakazelwe futhi waqinisekiswa uNkulunkulu na. Kodwa beniyohamba naKora naTathani kanye nabo futhi nithi akusiwe wedwa umuntu longcwele. Labanye bantu bangadenda letinto leti lotendako nabo na. Niyabona na. Wawuyofanele ube nguye futhi unguye kusihlwa. Noma beniyoba kanye naDaniela noma nibe kanye nelibandla lebelisendasi lapho edzilini lanebukhetinesari lebebephana na.
Niyabona na. Benioba ngaphandle noma benioba send us edzilini lelikhulu le lendvo lenkulu lebebanayo na. Ngabe benioba na Elia leyo ndvodza le meyodwa ibitwa ngalomdzala longakabhadle enhloko. Indvodza lelahlekelwe ingcondo uthi ime etulu esicongweni seliguma nenhloko yayo imanyathela etulu lapho elangeni iphetha indvuku legwegwile esandleni sakhe tinyoni timondla longakabhadli enhloko na noma beniyoba nebapristi nabo bonke endasi lapho naJezebeli nabo bonke labo besifazane labagcoke esimanje manje na na Eliya eme etulu lapho abakhuda ngemandla akhe onke uyiphi ingcenye lobotho muyisa kuyo umkakho na cabanga nje ake uthi cabange wena nje kusihlwa emihleni yaJesu beniyoba nalomfana lobengenathi incwadi letimchazako na bengenako ukuxhumana nemahlelo bathi wavela kusiphi wena sikolo awukabhalwa lapha encwadini yethu ukuthola kanjani ukuhlakanipha lokhu na bewuyoke ufunde kanjani uma singakufundzisanga letinto leti na wendlula kusiphi sikolo na ngabe uyimethodist presbyterian noma ibaptist na beka ngesuye ngisho waleli lodwa kunjalo beka livi kunjalo impela mnakethu ngabe u noma beniyoma ngakubafarisi belukholo lwesimanje lwempristi lomdzala lothobekile lobekabonakala amnene kakhulu futhi akahle nenhlangano leyema kusukela emkhandlwini waseNicaea noma kusukela Luther awuhlela na noma nguliphi licembu lebe niyoba kulona ngabe beniyoba se beniyoba naliphi licembu na ngabe beniyoma nelivi lapho nilibone liqinisekiswa futhi lafakazelwa kini lalingumlayeto welusuku noma beniyomela libandla na manje ake uticaba ngewena nje kusihlwa ngabe beniyoba lapho nebapostoli ngesikhathi babone Jesu natotonke letinto leti letiyimfihlakalo ngesikhathi agcisha phansi etikwa labo bashumayele futhi wathi nisidleke setinyoka labo labethembekile bashumayele labadzala labadadisha lelo livi wathi anisilo lutho ngaphandle nje kwemdziko emasela futhi nigcwele emathambo ebantu abafile anisilo lutho kuphela niludonga lolwendiwe emhlophe niyabona na ninentalo yemabululu ngabe beniyoma nemfoloshiselwa inhloko kanjalo loyo emalapho wathethisa wabhidlita na wathi ngumuphi kini lo angilahla ngesono na uba ngingendi lokwashiwo ngubabe bathi ningalaleli loyamngamu unemoya lomubi ethi kwakhe uyahlanya usangene unemoya welidimoni ethi kwakhe niyabona na manje ukwenda kanjani yena loko yena loyo ngumoya wembhuli lokuye awusho uyini na make wakhe wamthola bangakashadi yena nendvodza yakhe niyabona na niyabona na wavela ngasiphi isikolo na asinako naloku kodwa lokubhalwe encwadzini ngaye aya nje esikolweni selulwimi ngepha noko uma anelishumi nakubili leminyaka budzala wamangalisa futhi wethusa abapriest ngelivi laNkuluNkulu niyabona na wabuma kusiphi isikolo na sikolo sangetulu niyabona na uma nibona indvodzana yemuntu yehlela etulu lapho ivela khona niyabona leso kwakusikolwa sakhe kodwa ngabe beniyoma nebapostoli kumuntu lonjalo lapho kufika kuhlala ebaleni kwamaciniso na noma ecinisweni beniyovele nisuke nihambe nalaba labangamashumi lasikhombisa futhi nithi yebo-ke sitochubeka nekubuyela emuva esontweni lethu uma leyo kungiyona ndlela lotofundzisa ngayo usho loko wena indvodzana yemuntu ube kanze ecinisweni umbani wena na uyini wena na umuntu lofana nami ngidla nawe futhi utama kusho ukuthi ungilokuthide ngikuchaphele ngibubonile ubuthakathaka bakho ngikubonile ukhala ngikubonile wenda loku loko noma lolokunye ngikubonile uya ehlane kanye nathi nako konke lokunye lokunjalo manje futhi ungumuntu nje kepha uthi wehla uvela ezulwini loko sekungethuli kwemandla kimi ngabe beniyohamba nikhuphuke kanye nabo na noma beniyophuma nihambe nalabo labangamashumi lasikhombisa na noma naniyohamba nichubeke nebapostoli nakristu na ngesikhathi umathini longcwele etama kubamba umpapatiso egameni lajesu kristu ebandleni lapho asolo etama kubambelela etibonakalisweni nemimangaliso netinto nelibandla lasekhatholika layilahla lendvodza futhi langafuni ngisho nekumvuma mhlobo futhi lamlahlela ngaphandle
Beni yotasa inzawo kanye nesivumo kholo sasekatolika noma beni yoma namathini longcwele na ngesikhathi encaba kumisa tonke titombe leti tete bantu labafile futhi atikhonde akhonde leto titombe nalokunjalo ngesikhathi encaba imibhedesho lebayengetiwe wathi akuthi livi libe liciniso nankulunkulu wamqinisekisa ngetibonakaliso letinkulu nemimangaliso futhi loko lebekakusho kusengakendeki kwendeka futhi konke lakwenda wahamba emoyeni wankulunkulu futhi wakufakazela futhi akukho namunye walabo bapristu noma yini lobekangenda noma yini ngako nabe beniyokuma naye futhi nihambe namathini longcwele noma beniyohamba nesivumokholo sasekatolika na Manje livi lankulunkulu noma imibhedesho yelibandla kusembi kwenu. Ningathatha nemukele loko lokuyimibhedesho yelibandla noma nithatha loko lokushiwo livi na. Kumbulani kuyo yonke iminyaka bekunjengoba kunjalo njengamanje. Kuhlala njalo kunenkolo lethandvako emkhathini webantu futhi beyihlala njalo ithe nje kuphambana kancanyana evini sibili. Kumbulani akaze nje kube kuliphika cha umphiki uKristu akaliphiki livi impela cha uthi uyalikholwa kodwa nje hayi konke kwalo ngendlela lelibhalwe ngayo lapha niyabona na Sathane watshela Eva walikholwa lonke kodwa nje kwaba nguloko lokuncanyana lamtshela kona bavele bakuthathe konke kwalo kodwa nje bese kuba ngulokuncanyana kungahle kube kuthi hamba uye echibini ungahle kube ngulenye into ufanele ulithathe lonke nalokuncane ngendlela nje lelingiyo lapha niyabona ngendlela nje lelasho ngayo lapha lingahle likubangele ukuthi wente imisebenti letsite yakucala uyiphindze futhi kodwa nje kunguloko lokwashiwo livi loku bekulicebo lasathane kusukela alisebentisa kucala kuEva kuthi angakholwa ngulokuncanyana nje kwelivi futhi sonke sikhathi kwehlukanisa letigaba letintsathu tebantu livi lehlukanisa labantu laba kuwo wonke umnyaka bekunguleyo ndlela wonke umnyaka lobe uhlala ukhona bekunguleyo ndlela ngesikhathi uNkulunkulu athumela lokudzide esigcawini futhi alikhombe ngalokhu icacile livi lakhe bese ke kuba khona labo labalandzelako labatisho ukuthi bangemakholwa futhi bangiwo kukhona labo labangeke babuyele emuva bakholwa livi kuphela nje uma uhlala evini bayalikholwa kodwa uma lifika ekutheni kuphambana kancane akunandzaba ukuthi uNkulunkulu ulikhomba kakhulu kangakanani kuloko labakukholwako bathi yebo ke angathi ngaloko loyo ngilongakholwa noma usola nje ulandzela ukuthi ubone uze uthole lithuba lekuthi ehe nakuke lapho ukhona njengaJudas kugwaza umuntu emhlane njengoba enda bengathi ukuthi kutophumela ebaleni noma nini nako lapho ukhona lowo ngumzenzisi Konke nalokuncane kwako siyakubona eBhayibhelini. Umfanyana ngalesinye sikhathi endasi lapha eKentucky wakhulela le eTuletinthabeni. Bekangakaze abe lapho khona kwakunengilazi yekutibuka. Bebanele ucetwana lebelushayelwe ngesipikile sihlahleni. Kodwa bekangakaze atibone yena. Ufika lapha eLouisville kwashiwo wase uhlala nasisi wamake wakhe. Futhi bekahlala kulelinye lemakhaya lamahle likhaya leliyifashini lenzala ngesikhathi bayongena kulelinye lemakamelo lekulala lebeline nesivalo lebesinesibuko sonke kuso yonke inzawo kusuka phansi kuya etulu eminyango niyabona na futhi ngesikhathi lomfolo omncane acala kugijima kuyo yonke indlu wema John lomncane wabona John lomncane niyabona na Futhi wenwaya inhloko yakhe na John lomncane esibukweni wenwaya inhloko yakhe wahleka na John lomncane esibukweni wahleka wagcuma waya phansi nasethulu na John lomncane wagcuma waya phansi nasethulu esibukweni niyabona na wahamba wenyuka wasondzela impela beyacala ngokuthi kwakungumfanyana lebekangadlala naye ngako wahamba wenyuka ngo wakofoya ingilazi waguquka nebatali bakhe bebambuka wathi mama ngimi loya manje buka ekhathi kuloko futhi ngumuphi lo nguwe na ngumuphi kulaba bojoni labancane wena lomlingiselako na ngumuphi lo nguwe niyabona na Ungulomunye wabo. Lowo ungulomunye wabo. Loyo lonekubiyela emuva. Sicu sekuqala lositholile, wena losibite ngesici niyabona na. Sihlole ngelivi bese uyabona ukuthi silungile yini. Uma livi lihlola tonke tindvo niyabona. Hlola tonke tindvo ngelivi. Jesu wathi yenda njalo. Yebo mnumzane, bambisisa kuloko lokuhle. Ngiloko impela la kusho. Manje buka esibukweni selivi laNkulunkulu kulele eminye iminyaka bese ubona ukuthi nguliphi licembu lalawa lamathathu lebe utoti imbanzakanya kulo. Manje cabanga nje, kube bewuphile ethi insuku intaNoa, kube bewuphile ethi insuku intaMos, kube bewuphile ethi insuku intaJesu noma lomunye wabo noma ngabe yini. Cabanga nje ukuthi nguliphi licembu lebe utoti imbanzakanya nalo. Cabanga ngako kusihlwa bese ke kuba khona kwakho. Manje cabanga nje manje lokhu kujulile manje futhi ungagijimi ngethulu kwesicongo sako. Bunjalo bakho bamanje nje buyafakaza kuwe ukuthi nguliphi licembu lowawuyoba nalo emuva lapho. Manje ningemajaji enu. Kuyafakaza ukuthi niyini. Mfundisi lohloniphekile Mshumayeli, nguliphi licembu lowawuyoba nalo ngesikhathi Jesu enda leso statement lebe silukhuni kusikholwa na? Yini na? Yini na? Emva kokuba beka sakhonjwe ngalokhu cacile ukuthi beka livi, niyabona. Kepha noko leso statement awuzange sewuke uve lutho ngendlo lenjalo. Indvodzana yemuntu niyothini uma yenyukela ezulwini lapho ivela khona na? Uthi uthite, yebo-ke ngiyathi ukuthi yatalelwaphi, ngiyamathi babe wayo, ngiyamathi make wayo, uthi lapha ithi itokwenyukela lapho ivela khona. Loko bekuyoba lukhunyana kuwe, bekungeke mnumzane na? Bekungathi nje kuba lukhunyana kuwe, bekungeke ukubekethelele lokho. Mhlawumbe kuyinto lefanako namuhla. Ngakho-ke buka engilazini yelivi laNkulunkulu bese ubona ukuthi ume kuphi. Oh, umdukisi wemuntu, ungalokothi ukwente lokho. Bukani nikulesinye saleti gaba leti. Ebunjalweni bakho bamanje nje, bunjalo bamanje bengcondo, kuthi wena lapha kule tethameli letibonakalako, nawe lotoba setethamelini letingabonakali tale tape, bunjalo bakho bamanje bengcondo emva kwekulalela le tape, buyafakaza kuwe kuthi ngusiphi isigaba lokuso. Bukutshela ngco kuthi ukuphi. Noma ulikholwa evini futhi utohlala nalo, noma bewuyophuma uhambe, noma uvale leyo tape. Loko kuyasho ukuthi wenteni. Awufuni kulilalela futhi uyalivala uthi angifuni kulalela lokho. Loyo nguloyo longakholwa. Niyabona, ungeke ume ukuthi ukuhlole ukuthi ubone ukuthi kuliqiniso noma cha. Niyabona na? Noma uyaqhunusa nje futhi wethame ukuthola sici lesidide kulo. Khona ke uyathi ukuthi ukuphi futhi liyakutshela. uNkulunkulu asiside ukuthi silikholwe, uthi sime etikwalo, uthi sethembeke kulo, uthi silalele livi ngoba ulivi. Niyakukholwa lokho na? Ake sithi asikhulele. Babe losezulwini lothandekako, kulukhuni kangakanani kuletinye tikhathi, kusho letinto leti, futhi wathi ukuthi mhlawumbe emashumi etinkulungwane tebantu batokuva lokhu ethayiphini lapho aphumela even lonke nasemhlabeni jikelele. Kodwa Nkosi lethandekako, kuliciniso, kuliciniso impela. Ngiyakhuleka Nkosi, kucala hlanda inhlitiyo yami. Oh Nkosi, ngihlole, ngivivinye. Nje buka phansi kimi Nkosi, ngibuthakathaka, ngikhathele, ngikhandlekile. Umphimbo wami ushelivi, tinzebe tami tigadukile kwangathi. Futhi nemthimba wami uyakhandleka, uyehla, sengiyaguga. Futhi angeke kusaba ngulethinye tikhathi letiningi kakhulu Nkosi. Mhlawumbe kube kunengi kakhulu lokunye kujika kwelilanga kuze kube sengihamba. Futhi manje ngihlole manje babi futhi uma kukhona lokuthite lengikwenda ngalokungesiko futhi ngingakwadi, wena ngembulele nje kona Nkosi. Wena ngikhombise, mina ngithimisele manje kukulungisa konke. Ngithi buka mina ngalapho engilazini yelivi laNkulunkulu, ngimephi na? Ngiyawubona yini umfanekiso wami ubonakalisa Jesu Kristu na? Ngabe ngulowo muntu lengimbona engilazini na? Ngabe ngibona lelinye lemakholwa elithestamenti lelidzala noma emakholwa elithestamenti lelisha na? Ngabe ngibona umzenzisi na? Ngabe ngitibona mine nginjengalongakholwa lobeka ngeke eme alalele evini futhi lobeka totsatha umcondo wobuhlelo esikhundleni na Ngabe ngitibona xobo lwami ngicunusa ngizama ukuthola sikhadlana seliphutha na Nkosi uma kunjalo vele ungihlande Nkosi inhlitiyo yami ayihlandeke ibe msulwa ngoba impilo yami lena Nkosi ngiyifuna ilunge asikho sidzingo sekuyenda ingcenye nje uma ikhona indlela yokuyenda yentiwe mbamba mine ngifuna ilungiswe ngaloku ngiko babe hayi lokho kuphela kodwa ngitoba ngihola wesilisa ngaloku liphutha nebesifazane ngaloku liphutha nebantu lengibathandzako nalongithandzako khona ngingaba neliphutha Futhi babe uma kukhona noma yini uma ngicabangile kusihlwa ukuthi noma nguliphi libandla lebuhlelo belilungile noma umkhandlo wemabandla bewulungile uma lingilenge lebantu ngesibalo bebalungile Nkosi uNkulunkulu ngisithe ukuthi ngibe indvodza ngalokwenele nekuba ngumKristu ngalokwenele kuvuma liphutha lami futhi ngime lapha futhi ngithumele labantu laba lapho ngicabanga khona ukuthi kungaba kahle ngihlande mangibuke ngibone kodwa uma kufika kuleto dimo Nkosi ngekukubona kwami kuba naleto dimo kepha baphika livi ungabatshela lona kepha noko bathi yebo ke alendi mehluko li uNkulunkulu akakulindzeli lokho manje Nkosi ngikhola ukuthi uJesu lofanako uNkulunkulu lofanako lobe usolo unguye usenguye uNkulunkulu futhi awugucuki ngikhola ukuthi leli Bhayibheli lilivi lakho futhi ngikhola ukuthi wena nelivi lakho niyafana futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu futhi utosipha kwamoya wakho longcwele kuphilisa livi kusipha emandla laphilisako futhi ngalenye ilanga lapho kuphila sekuphelile futhi sewucedzile ngathi futhi sitophiliswa futhi senyukele etulu ezulwini lapho sasikhona emicabangweni yankulunkulu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba nkulunkulu siphe kona sithethelele tono tethu babe uma kukhona wesilisa noma besifazane lapha loma kuleso lesinye sigaba ngaphandle kwamakholwa eliciniso evini nkulunkulu hlanda inhlitiyo yabo uma kukhona lolalele ethayipini noma lotolalela ngekhathi ngikhulekela kuhlandwa kwetinhlitiyo tabo kuthi utobahlanda Nkosi angifuni kubabona balahlekile nkulunkulu ngikhulekela kuthi utosisita kuconza kuthi kunye lokuliphutha kungeke kulungise lokunye lokuliphutha yinge kuphela indlela yokukwenda lokho kukukhipha kokubili lokuliphutha kuphume endleleni bese uyalunga futhi ngiyakhuleka babe kuthi utosipha lokho ngaJesu Kristu Nkosi yethu Dinhloko tethu tikhotseme, dinhlitiyo tethu tikhotseme. Manje nginifuna nime imizuzwana lembalwa. Ngesikhathi ngibona umbono wasesihogweni, ngingumfanyana, kwesabeka lokukhulu kwaso. Kwase kuthi ke, ngingaba neliphutha kuloko. Lo ngahle kube nje, bekungumuzwa nje, kuthi kukhona lokutowenteka. Ungahle, angathi. Kubonakala kwangathi bengisendzaweni letsite kwakuyimvelo kakhulu. Kwase kuthi ke esikhathini lesingetsite lesendlulile, ngesikhathi ngibone tindzawo talaba busisiwe, ngesikhathi ngisetindzaweni talaba lahliwe, ngamemeta kakhulu, oh uNkulunkulu, ungavumeli umuntu ede lapha. Ungeke akukho lwimi lolungakuchazela ukuthi lobubi lobukhulu baso bunjani. Ayikho indlela yokuthi ngikutshele. Uma ukholwa ukuthi kukhona sihogo lesivuthako lesigcwele umlilo nesibabulo lokho bekungaba ngulelipholile lidlelo leliluhlata lelinemthundi kuloko kwesabeka lokukhulu kwalesimo lesi lesilahliwe lebesikuso nalo lusizi loluhlangene naleyo ndzawo futhi uma ngidame ukukhuluma nani ngetinto lebe tingetulu kwe kuconza kwemuntu bengita usolo ngingakhona ukuchaza lendzawo yalaba busisiwe Unekuthula lokumangalisako awuphindzi ufe awuphindzi uguge awuphindzi ugule uhlala njalo umusha uhlala njalo uphilile futhi awuphindzi ufe kuphila lokuphakathe ekubusisweni kwebusha futhi akukho sono noma lutho lokunye onje ayikho indlela yekuchaza kukuchaza ngisho Paul longcwele wathi liso alikakuboni indlebe ayikakuva kanjalo akukangeni ekhlisitweni temuntu ungeke ngisho ukuchonze ayikho indlela yokuchaza lo uNkulunkulu la kulungiselele labo lokubekelwe labamthandzako futhi manje njengoba lokhu
Kuliqiniso impela nzawudodimbili lapha nakutetsameli letingabonakali sifanekiswa lapha kusihlwa kulesi sodwa saleti gabaleti noma singamakholwa elucobo kuhlole ngelivi uma livi lasho into letsite nelibandla lasho lokutsite lokwehlukile bewungathathani wena na buka engilazini elivi lankulunkulu bese uyabona ukuthi ume kusiphi isigaba futhi uma ungenjalo kusihlwa nzawudodimbili lapha nasetetsameleni letingabonakali uma ungenjalo uma ungekho kanye kanye nalolo hlobo lolukholwako ngingakwendela livi nje lemkhuleko manje kuthi uthe kulolo hlobo lolukholwako na futhi ungabonakalisa lokufanako ngankulunkulu inhloko yakho ikhotheme inhlitiyo tenu tikhotheme emehlo enu avaliwe nasembikwa nkulunkulu na ngaletinye tikhathi bantu bayaye bathi nje kwesaba kancanyana niyathi kuthi nje kuphakamisa tandla tabo besaba makhelwane wabo empeleni labafanele kuba nguleyo ndlela kodwa bafanele bavume ukuthi baphakame bese bathi mine nginelephutha nginelephutha loyo loyo lofihla sono sakhe angeke aphumelele kodwa loyo lotovuma sono sakhe utothola umusa niyabona na yini sono na kungakholwa kungakholelwa ini na livi manje uma ungekho kuleso sigaba futhi kunetindlo lotibonako eBhayibhelini lovele nje kalula kukwakho kuhlakanipha ungeke ukubone uvele uyathi ukuthi iBhayibheli lasho njalo kodwa uvele awukuconzi kepha noko uyafuna uthi nkulunkulu angibe nekuconza ngitokulalela ungasiphakamisa sandla sakho uthi ngikhumbule sisakhuleka na nkulunkulu akubusise loko kuhle niyabona na impela cabanga ngako ngabe kukhona lokuthite eBhayibhelini nje lengingakwathi nje ngiyesaba ngitothola sengikuyinye yaleti letinye tinhlobo mhlawumbe ngitothola ngikanye nalamashumi lasikhombisa kuthi kukhona nje letinye tindlo lengikhulukhulu kakhulu kimi kuconza kuthi nkulunkulu bengatenda kanjani letindlo leti bengaba kanjani abengafana kanjani Jesu kanjani letindlo leti angiliconzi ngifuna kuliconza ngifuna kulikholwa kuthi nkulunkulu sitha kungakholwa kwami ngifuna kuba ingcenye yalo ngifuna kuba ngumhlanganyeli welivi ngilifuna libe kimi uma nihlala kimi nemavi ami ahlala kini khonake ngitocela nenikuthandzako Johane longcwele 15 siyathi ukuthi lokhu liqiniso bukani uma nihlala hayi kungena nekuphuma kodwa uma nihlala kimi futhi ulivi nalo lihlala kimi khona ke celani nje lenikuthandzako nitophiwa kona nitoba nako loyo lowemukela emavi ami futhi akholwe ngilongithumile sewuvele wendlulile ekufeni wangena ekuphileni kodwa ungalemukela livi kucala na ungalemukela livi lonke livi konke kwaKristu na Kristu livi leligcotshiwe ulivi leligcotshiwe Kristu uchaza ukuthi logcotshiwe livi leligcotshiwe lalolo suku leli bonakalisiwe umsindzisi umhlengi ungaleso sikhathi lebekade ofika ngaso futhi bekangilowo muntu logcotshiwe kuthatha leyo ndzawo manje umoya longcwele ethinsuku iteke ugcina kukhanyisa kukhanya kwakusihlwa ukuyisele kukholwa lobe kucovacovwe phansi ngemahlelo ulahla emahlelo futhi ubuyela ekukholweni kwakucala nekukholwa kwakucala kweliBhayibheli liBhayibheli lakucala ukholwe ngilo lonke livi lalo hayi kulengeta nekulenda lisho loku nekusho loku uvele nje ulisho ngendlela lelishiwo ngayo futhi ufuna ukukholwa ngaleyo ndlela ngabe ukhona loyedwa labangazange bathi phakamise tandla tabo labangathanda ukuphakamisa tandla tabo futhi bathi nkulunkulu ngikhumbule na nkulunkulu akubusise dzathe nkulunkulu akubusise dzathe nkulunkulu akubusise wena kuhle nkulunkulu akubusise mfolo omncane nkulunkulu akubusise dzathe wethu ngiyamfuna nkulunkulu akubusise dzathe ngalapha ngesekudla sami
nawe akubusise ngemuva. Ngifuna nawe uNkulunkulu akubusise nsizwa, nawe tsatse ngalapha. Wena mnakethu, ngakulolu lolunye luhlangothi. INkosi ikubusise, uNkulunkulu akubusise ngemuva. Nje ngikhumbule Nkosi. Manje khumbulani, awukaphakamiseli kimi isandla sakho. Kuye khona impela ngqo emva kwami manje inkosi iyasibona sandla sakho ngisho noma ngiphuthelwa ngiso iyasibona iyayathi inhlitiyo yakho iyathi kuthi yini lebhakuta lapho iyayathi injongo yakho iyathi kuthi inhloso yakho iyini kuleyo njongo uNkulunkulu akubusise mnakethu nomunye futhi ngifuna kulukholwa lonke livi uNkulunkulu akubusise kulungile uNkulunkulu akubusise ngiside inkosi ngiside inkosi iyathi bona tandla tenu Yebo mnumzane ngulokoke kunetindo lengingakhona ukuthi iconza angifuni kuba ngulongakholwa naloku nje ngingathi iconze ngifuna ukukholwa na kanjani sekilungele kuthi inkosi uNkulunkulu ngilapha ngifuna ukukholwa sitha kungakholwa kwami inkosi uNkulunkulu abe nani uNkulunkulu anibusise letinengi tandla tiphakeme futhi tisaloku tiphakama wena uthi mina kethu Branham Ngabe lokho kuyasita na? Phakamisa sandla sakho kanye. Yona sibili injongo lengiyo. Bese uyathola ukuthi udiva kanjani ngayo. Sewufakazile ukuthi kukhona lokuthithe lokuncane empilweni yakho uyathi. Kukhona lokuthithe lokuncane awukufuni kube lapho. Kodwa kulapho na kanjani? Uyamangala ukuthi bekungentiwa kanjani? Uthi Nkosi, ungavumeli ukuthi ngibe nguJudas. Ungangivumeli ukuthi ngilandzele ngihambisane nemlayeto nje. Mhlawumbe ngitama ukucabanga ukuthi ngalenyelelanga liphutha lelincane liyovela. Oh Nkulunkulu, hayi mine, mangihlale nelivi lakho ngqo. Niyabona na. Noma mhlawumbe ngingaba ngulongakholwa, lovele nje acabange kalula. Yebo ke, uma yebo ke, yini indzaba bonke bangasho kanjalo na? Niyabona na. Angifuni kuba njalo nami. Ngifuna kuba likholwa. Ngifuna kuba ngilo. Ngiyalibona livi laNkulunkulu lelihora. Ngiyambona uNkulunkulu kulo. Kuthi Nkosi, ngende ngibe ingcenye yalelo livi. Ngende ngibe ingcenye yalo. Ngifuna kuba ingcenye yalo. INkosi nibusise. Manje asikhuleke. Kuthi wonke umuntu dikhulekele wena. Kuthi ngitokukhulekela. Benathi ngalelinye lilanga sito asina kubanza wonye lapha mhlawumbe sikhashana labanye bethu batothathwa futhi ngeke sibenza wonye kuna labanengi bethu lapha lapho labanye bethu sebayaguga labanye bethu asathi ngisho nalabasha bayafa sifa kunoma ngimuphi umnyaka sifanele sehlukaniswe futhi lento imelwe icathululwe futhi ungeke nje ufike lapho obudlajana nje ufanele ute usekahle emcondweni wena uthi yebo ke ngaphambi nje kwekuthi ngife uma ngingalibona cha ungakwenti lokho ungahle ube ungasekho kahle emcondweni wakho ngaleso sikhathi ungahle ubulawa ungakefiki ekhaya engotini ungahle ufe ngekuhlaselwa inhlitiyo asathi kuthi kutokwendekani uNkulunkulu kuphela lobamba lokho ngetsemba kuthi kungabi njalo ngicaphele abantu lengaphandle ngisho babambe tandla tabo efastelweni niyabona na yebo uNkulunkulu abusise ngifuna kuba kahle ngifuna kuba kahle futhi manje asikulungise manje njengamanje nje ungakuthathulula ngesikhathi sinye uma kusuka phansi kujuleni kwenhlitiyo yakho uma ngebucotho utothi Nkosi Jesu akunandzaba ukuthi kuyini kuthi noma ngubani lomunye uthini livi lakho litoba lekucala empilweni yami ngilifuna empilweni yami wena ulivi libhayibheli lasho njalo uthi ngikholwa ukuthi libhayibheli lilivi laNkulunkulu uthi ngathi ivumo kholo nemibhedesho lokujovelwe kulo kwalenda sicuku sekutendisa Nkosi ngihlande entweni lenjengaleyo uthi angibe wakho ngalokugcwele Ngiphakamisela tandla tami kuwe, ngiphakamisela inhlitiyo yami kuwe, liphimbo lami kuwe, umkhuleko wami kuwe, uNkulunkulu bani nemusa kimi. Ngetandla tami tiphakeme futhi, Nkosi, ngihlande oNkosi, kuwo konke kungakholwa. Naloku nje angeke angiphe emandla ekuhamba njenga Enoch, futhi ngingafi. Kodwa ngithi kwelula tinyawo kwanzambama futhi ngiye ekhaya kanye naye. Kodwa uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi kutawukwenteka, ngoba ngiyathi ukuthi kutoba khona luhlwitho elusukwini lokugcina. Nalo msebenzi utofinyetwa. Futhi babe, isho kanjalo nekhalenda yethu. Leminye iminyaka lengemashumi lamathathu nesithupha ngetulu. Nalo msebenzi uyobe sophelile. Futhi utofanele ufike ngalesinye sikhathi emkhathini waloko noma kungenjalo akukho nyama leto sinziswa. Futhi ke siyatshelwa bahleli betikhathi tekwenteka kwetindlo emilandweni nebantfu labacwaninga indlo letinjalo kuthi ngekwelucobo sisondzele ngaleminengi leminengi iminyaka kusuka kuloko iminyaka leminengi kwenyukela lapho bayasitshela ngemakhalenda kuthi sesichubekele embili kunaloko mhlawumbe sekulishumi nesihlanu noma emashumi lamabili eminyaka lasele angathi babe kodwa ngiyathi ngisho nangewekhalenda yethu sesicishe sibe lapho ngibona lapho kungeke kwaba khona themba lelisasele nkosi kuta I uma bangake bathe bacale ukukhulula lawo mabhomu babhekane nkosi kungeke kube nelikhala lempi bayo bubhisana futhi nkosi ilenga lapho kepha noko libhayibheli lithi onke emazulu nemhlaba kuyoba semlilweni nkulunkulu ngibona leli hora lichamuka ngicabanga ngokubulawa kwemengameli bese ke ngibona loyo lomunye umuntu lomubi angena ngaphandle kokuvumela umuntu athekiswe licala futhi yayidubula yayilahla phansi ngekubulala ngesibhuku oh nkulunkulu lomunye unelicala ngalokufanako nalomunye abanalungelo lekwenda loko bubi esiveni sethu lesifanele kuba sive semaKristu sisibonelo lesibi kakhulu nkosi semaKristu sithethelele nkosi etonweni tethu sisithe oh nkulunkulu ikakhulukati libandla lakho labo lobhaphathiselwe kulowo mtimba wakristu longcwele lokukuthi ngumoya lophilisako washo futhi njengoba indodana yemuntu yenyukela etulu kanjalo nemtimba wayo uyokwenyukela etulu futhi inhloko libandla layo lingumtimba oh nkulunkulu inhloko leconzisa umtimba futhi akube bunhloko belivi lobuconzisa umtimba wakristu Futhi kwangathi ngingaba ingcenye yalo mtimba nkosi ngikhulekela laba labaphakamisa tandla tabo nawo wonke loyo lokhona nawo wonke lowo losemathayiphini nkosi uNkulunkulu ngikhuleka ngebucotho bathathe ubangenise nkosi ubuka etinhlitiyweni tabo uyabathi ukuthi bayini kodwa njengenceke yakho ngincusela labantu nkosi ngiyabathandza Ngiyabathandza. Futhi ngitama kuphela kwenda lokhu ngoba ngive ukuthi umyalo wakho uwe ukuthi kwentiwe ngimi. Ngakho babe, ngilapha ngenda konke lokusemandleni ngethethelela emaphutha ami lapho uthakathaka nkhosi. Ngikhulekela ukuthi uto ngipha emandla ukuthi ngikhone ukukwenda kucace kakhulu kubantu. Manje bani nathi lapha ethabanekeli kusihlwa. Buka phansi kulaba nkhosi, labo labaphakamisa etandla tabo ethabanekeli. Ngihlole onkhosi, futhi ungivivinye, futhi uma kukhona lokungalungikimi, ngihlande babe, siphe kona. Sanda lelibandla sihlande sonke nkhosi ukuthi livi litokwentiwa inyama emkhathini wethu futhi latiwe even kulolu suku siphe kona babe ngoba nginikela lokhu nami lucobo nalendzaba kanye naletethameli lethi kanye nelivi lakho nesethembiso sakho ngoba kusinziswa kwemiphefumulo yethu egameni la Jesu Kristu siphe kona nkosi kwangathi emandla aNkulunkulu angehlela etikwethu futhi asigcobe yonke indlela kusukela le kumfundisi kuya kulogcina libala lihlobile nawo wonke umuntu lokhona kwangathi umoya longcwele ungafika uthathe indzawo yawo enhlitweni yethu futhi uthathe sonke sethembiso saNkulunkulu futhi embule kithi ukuthi livi lakho liliciniswe ngeligama la Jesu ngiyakhuleka futhi sisakhothamise tinhloko tethu nje ngifuna lo mshayi weorgani uma athandza ukuthi asinike ichuni kuleli culo ngiyamuva umsindisi wami angibida Lapho angiholela khona ngitolandzela. Lapho angiholela khona ngitolandzela. Umsindisi wami angibida. Uyini yena na? Livi. Ngiyamuva. Umsindisi wami
angivita. Ngiyamuva umsinzi siwami. Manje ngincaba imibhedesho yakho netinto. Etsasiphambano sakho ula. Loyo longeke athathe isiphambano sakhe angilandzele mina. Livi akafanele kuba ngumfundzi wami. Lapho ngiholela khona. Emuva eBhayibhelini lapho atokuholela khona. Talandzela. Lapho ngi holela khona ngitolandzela. Lapho ngi holela khona ngitolandzela. Ngito uma kubuya echibini egameni lakhe, uma kubuya ealtari kususa lihlazo lami. Yonke indlela yena etehlulelweni. Loko ngiko njengamanje. Ngito wena ungakuluphi luhlangothi na? Ubonani ekubonakalisweni kwakho eBhayibhelini ingilazi yankulunkulu yekubuka uma ngehlulelwa manje ngelivi na? Ngito hamba la. Ngito hamba nelivi. Akunandzaba kuthi kubitani. Ngihamba etahlulelweni tankulunkulu. Uma ngitothatha lenye yetindzawo ngende likholwa phansi impela evini. Naye. Naye. Yonke indlela. Ngoba lapho ngi holela khona. Manje kucabangisise usondzele kakhulu manje. Uholela.